Blog Talk Radio.
Yeah.
Kuba baramukije inshuti muteze amatwi Radio Itahuka ivugira i Washington DC. Turi ku wa gatanu, ni tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye na Comrade Ali Abdulkarim, Comrade Pimake na Mushobora. Turaza kuba turi kumwe na Comrade Denis Rugendo, nibo turi bubane mu kiganiro cyacu cy'umugoroba. Ikiganiro ngaruka cy'umwari gihe ni iki? Reka maze nshimire mugenzi wanjye mwabanye ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Abantu benshi bambwiye ko ikiganiro cyagenze neza, ndagerageje kumva ariko ntabwo ari byose. Barashima nyine ikiganiro mwagize last Friday. Nabonye ibitekerezo byinshi bituruka mu Rwanda ku bakunzi ba Radio Itahuka mu Rwanda nyine. Banabaza bati ari arihe uyu mugoroba rero Abdulkarim turi kumwe nyine, kuko mwabazaga ati Comrade Abdulkarim aherereye he? Turi kumwe nawe kuri mugoroba. Turagana iki kuri mugoroba? Dufite ingingo nyinshi tubuganireho, turagerageza kwihuta kugira ngo zose tuzivugeho. Turahera muri Europe, cyane cyane inama ya African Union na European Union ikaba yari imaze iminsi ibiri yashoje uyu munsi. Kagame akabahise aho ava agenda yerekeza mu Budage. Ababikurikira baravuga bati bisa nkaho nako nta rwo arabikurikira, ahubwo niko bigaragara. Ntabwo yahawe table d'honneur nkuko yayifuzaga, yumvaga nawe yajya kuri iriya high table akicarana na Macron, akicarana na Macky Sall, akicarana na uriya harya yitwa ndera uyu mugabo uherutse gutorerwa kuyobora African Union wo muri Senegal n'abandi na ba Michel, akumva yuko ari kuri high table. Ntabwo byagenze nkuko yabyifuzaga, ariko murabona ko mu Rwanda bati Kagame yoboye inama uyu munsi. Inama yavuga kuri kwiga ku nkingo za BioNTech. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo Kagame nta nama yayoboye, ahubwo nawe wenda nkeka ko yaranabizi ariko bizagenda, kuko biriya bihugu byemejwe ko ariho inganda zizubakwa. Muzi neza ko u Rwanda rwari ku ikubitiro ruvuga ruti ni twebwe na Senegal, twebwe na Senegal. Byagenze bite kugira ngo noneho u Rwanda ntuze muri biriya bihugu? Ubwo ndavuga Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa na Tunisia. Ku Rwanda rutajemo kandi u Rwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 rwaririmbye cyane indirimbo nyine ibyinika amatwi y'Abanyarwanda. Uruganda rwa mbere rugiye gukora inkingo, ni twebwe. BioNTech yahisemo, BioNTech ni kiriya kigo cyo mu Budage gikora inkingo nyine, cyangwa gikoresha tekinoloji mu bushakashatsi bwo gukora inkingo. Byagenze bite kugira ngo u Rwanda rutazamo? Turaza kubireba, kuko mu Rwanda babeshye ngo Kagame n'abayobora inama, kandi na nama yanabaye imbere. By the way, usibye ko uyu munsi berekanye nyine ibyo bihugu ku mugaragaro, byabereye rero hariya ku cyicaro cya EU, European Union, uyu munsi. Turaza none kubabwira ibirebana n'ibyo Kagame yavuze ngo ni ibintu yavuze uyu munsi. Avuga ngo politike, yavuze ngo politike n'imiyoborere myiza ni nk'umubiri ufite ubuzima buzira umuze. Urumva amajwi arimo guturuka hirya ku ruhande, wenda murebe niba mutari kuri anyway. Nibikomeza ndaza kubabwira. Kagame rero ngo mu kiganiro yatanze mu bya politike n'umutekano yatanze urugero avuga ngo politike n'imiyoborere myiza ni nk'umubiri ufite ubuzima buzira umuze. Birumvikana iyo tuvuga umuntu ufite umubiri mwiza, ubuzima buzira umuze. Akomeza avuga ngo iyo imiyoborere ibangamiwe ni nko kugira ubudahangarwa bw'umubiri buke bwibasirwa n'ubwoko bubonetse bwose bw'indwara. Tekereza nawe urwo rugero Kagame yatanze mu nama ya politiki n'imibereho n'imiyoborere myiza n'umutekano, agatanga urugero nka ruriya tuzi neza ko ari bubangamira ubwisanzure bw'Abanyarwanda. Iyo ndwara, iyo virusi cyangwa iyo ndwara yataka umubiri ikamunga cyangwa ikamunga bwa buzima buzira umuze bw'Umunyarwanda, nawe arimo kandi azi neza uburyo babikora. Turaza kubireba rero. Kagame yavuze ngo umubano w'u Rwanda n'Uburundi uragenda neza. Abantu benshi barandikaga ejo bati twizere ko azahura na Perezida Neva i Buruseli. Niyo nama ya mbere bahuriyemo na Perezida Neva. Ntabwo byabatangaza kubona Kagame ahura na Perezida Neva. Ubwo ndavuga Evariste Ndayishimiye ku nshuro ya mbere, bakarinda inama irangira nta foto, nta Twitter bataganiriye, kandi ku rundi ruhande akajya guhura n'abandi bantu, agahura na Perezida wo muri Guinea Bissau, agahura na Prime Minister wo muri Bulgaria, yaje yagiye kureba n'umwami n'ibindi byose. Wa muturanyi avuga ati umutekano cyangwa ubuzima bugiye kugaruka hagati y'ibihugu bibiri, Abarundi n'Abanyarwanda amaso agahera mu kirere, kuko mfite Abarundi badukurikira kuri mugoroba bandikaga bati kunshuro ya mbere neva ahuye nakaga wanyu tuzareba niba bazasheka ingahende cyangwa bazasuzanya nta byabaye rero ibyo nacyo ni kiri kimenyetso kivuga ko hari ibibazo bikomeye cyane turaza kureba no mu bukungu rero biriya bya banki yo kuzamura inyungu ku nguzanyo nabyo byavuzweho cyane turaza kubisesengura turaza kubabwira nanone ko Valentina Rugwabiza agiye kwerekeza muri Central Africa aya ni amakuru atangazwa n'ikinyamakuru African Intelligence Valentina Rugwabiza rero yasimbuwe kuyobora ya ambasaderi w'u Rwanda i New York ngo bikaba bivugwa yuko agiye kujya i Bangi mu ishami rya Loni kuyobora umuryango wa Minisca aho nyine bivugwa ko yemejwe n'ibihugu byose byo muri Conseil de Sécurité bakaba bizera ko n'Ubushinwa buzamwemeza reka duhe ikaze bagenzi bacu rero babasuhuze mbere ko tujya mu kiganiro Ali Abdulkarim ni wowe tutaduherukanye salamu aleikum
Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh comrade Serge amakuru meze neza comrade Timac meze neza na Deneiva yahageze ameze neza
tumeze comrade Serge ntabwo aratugeraho ariko ngiye meze neza kandi ndizera ko nameze neza
ni byiza cyane ubwo rero mbonera umwanya usubira bose badukurikiye n'abazadukurikira nashimira bagenzi banjye ikiganiro cyiza bakoze nk'uko nawe wabivuze kuwa gatanu w'igishize ikiganiro igihe ni iki ndabibashimira cyane batanze ikiganiro cyiza cyane ndizera yuko hari ibyo abanyarwanda bavanyemo by'ingenzi cyane 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 ibintu byereke bishingiye ku byo twebwe dushyira imbere byo kurenga amarangamutima tugakora ibikwiriye tukaba statesmen tugakora ibikwiriye ibyo guhora ibyo gucamo abanyarwanda kabiri amacakubiri tukabirenga tukubaka ubumwe bw'abanyarwanda bushingiye ko buri umwe wese u Rwanda rushya twifuza buri umwe wese azajya rwibonamo wakosheje akatwarwa nk'umuntu agaca mu bucamanza ubucamanza nabwo budakosa cyangwa budakosereza bamwe cyangwa budafite bushingiye ku kuri abatakosheje nabo bakisanzura bakagira amahirwe y'abanyarwanda bose tukongera tukubaka igihugu gishya cyaho twese tungana nk'abana b'u Rwanda gatwa gahutu na gatutsi ndabibashimira cyane rero so Serge rero nkaba nifuza ntekereza yuko turi buze kugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane comrade Ali Abdulkarim comrade Epimach ijambo ni ryanyu namwe mutuza abadukurikiye kuri mugoroba
ndagusuhuze bwana Serge kandi ngushimira kuba twuhuriye muri iki kiganiro adutumiye tukaba tugiye kuganiriza abanyarwanda ndasuhuza mugenzi wanjye Ali Abdulkarim ngasuhuza na Serugendo Denis ubwo ari buhagerere nkaba nsuhuje abanyarwanda bose cyane cyane abakunzi ba radiyo Itahuka n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda n'abandi bose bakeneye impinduka mu gihugu cyacu nkaba nizeye rero ko turi bugire ikiganiro cyiza urakoze bwana Serge
urakoze cyane nawe comrade Epimach ntamushobora mugenzi wacu igihe cyose atugereraho turamuha ikaze reka na rero ntangire mbasuhuza rwose nongere mbashimire kuba mutega amatwi radiyo Itahuka umunsi ku munsi niyo ibiganiro byacu bitinze kubageraho abenshi baba bahangayitse bati odirihe ikiganiro kirihe bite nicyo kintu kimpa imbaraga cyane kimpa motivasiyo yo gukomeza kuba umuyobozi wa radiyo Itahuka no kubategurira ingingo tubazanira tubereka icyo duteganya muri politiki yacu ari yarabikomojeho ntabwo twe dushinzwe kuza kuvuga amazimwe amacakubiri kurwara intambara nyine tutanashoboye gutsinda ibyo kuri radiyo Itahuka ntabwo byabeho hari abambwira bati tugura amakuru ujya uvuga ariko hari inkuru ubusanzwe utagomba kuvuga nyine bitewe n'uko nta nicyo ziba zimariye abanyarwanda turashaka amakuru adufasha kwigobotora ubutegetsi bubi bw'agatsiko ntabwo ari za zindi ngo ingo zaraye zishya cyangwa baraye barwanda iyo ntabwo ari politiki ya Rwanda National Police kuri radiyo Itahuka twe rwose reka mbibwire abantu bajya bavuga bati tuguye inkuru ntabwo ujye uzitambutsa bitewe n'uko mbabona ntacyo zimariye abanyarwanda si inyungu za politiki ibyo rero ndumva nk'abakomiseri muri hano n'ubuyobozi ariko mubyumva hari abagiye bavuga bati tutange inkuru ntimuzitambute tukajya kuziha andi maradiyo kandi ibyo rwose niba ubona ari inkuru itagira ikimara y'abanyarwanda mu mpinduka twabyihorera komanda Abdul Karim siko tubyumvikanaho ngaho gato
Serge ibyo uvuga ni ukuri icyo dushyira imbere ni rusange aho kugira ngo tujye muri mu bintu biri ku giti cy'umuntu cyangwa individual cyangwa
personal life z'abantu
personalizing ibintu ubuzima bw'abantu dukwiriye kubureka niyo tuvuze tuba tuvuga kugira ngo usange abantu basobanukirwe impamvu rusange yananiye umuntu runaka ariko ntabwo ari kuvuga ngo niwe tuba tugambiriye kuko twubaha buri muntu uwo ari we wese nk'uko nabivuze u Rwanda dushaka turimo guharanira iyo mitekerereze n'iyo myumvire igomba kuba ari izaruranga buri munyarwanda wese akarangwa no guharanira rusange guharanira ubumwe bw'abanyarwanda ntabwo waharanira ubumwe bw'abanyarwanda kandi hano urimo gutekereza yuko ugomba kugira utoneka cyangwa userereza cyangwa ugira ibiki cyane cyane no kubikora no kuri radiyo byo ntabwo byaba ari byo iyi radiyo kuri radiyo rero y'ihuriro nyarwanda kandi y'impinduramatwara ndizera Serge ibyo urimo kuvuga nk'umuyobozi urimo kugaragaza yuko ntabwo ari ukuba wasuzuguye abantu ariko ni uko biba bitagendana na editorial uwo washyizeho wowe n'abagenzi bawe mukorana editorial ya radiyo itahuka niyo kugira ngo ikangurire abanyarwanda bamenye ko igihugu cyabo kimeze bamenye ko bagomba kubyifatamo hanyuma bamenye n'uko bagomba gufatanya kuko imbaraga za buri munyarwanda wese n'icyo yashyiraho cyose kirakenewe ntabwo wabikorera urimo gutoneka abantu cyangwa urimo kuzomba ibikwasibamo cyangwa se ibintu wabihinduye nk'aho ari iby'umuntu umwe ibyo twarabirenze twebwe ibyo duharanira ni rusange ntabwo ari individual nubwo yaba kabishwa nubwo yaba ari twebwe ubwacu urakoze Serge Serge nturi kuri mute ntabwo tukumva
ya urakoze nari kuri mute navugaga ni ndagushimira kuko wari ubaye nkubikomozaho kandi bisobanuye neza mbaza na ipima cyo atekereza ipima usanga biterwa n'umubare w'abanyarwanda cyane n'agahinda bafite kuko hari igihe ubona ukavuga uti ibi ntabwo ari byo politiki ikorwa muri ubu buryo ugasanga rero politiki y'abantu bari ishyanga ishobora kuba ihindura umurongo bitewe n'agahinda k'abantu n'akabaro k'abantu bo bakumva ko ari politiki ariko wowe wabishyira mu ndorerwamo ya politiki ugasanga atari politiki ahubwo uti aya ni amarangamutima bitandukanye na politiki ubitekerezaho iki bwa nepimati
urakoze cyane kandi ndashimira na Bugeri Karimu wazanye uranyumva bwana Serge
ndakumva neza
ndashimira na ari wazanye iyo subject itagitangira kutuganiriza ndakeka ari ibintu bibiri bituma abanyarwanda bitwara gutyo siritaba ari hanze harimo ako kababaro wavuze noneho bigatuma bashaka kumva politiki bayizanamo amarangamutima aho kugira ngo babe objective bakaba subjective icyo ni icya mbere icya kabiri ni akamenyero ko ka politiki bakuriye muri politiki imeze gutyo ari nayo mpamvu dukunze kubivuga ko politiki yabaye mu Rwanda yakunze kuba mbi donka yari politiki yagiye ishingira ku dutsiko igatonesha bamwe igatoneka abandi abo rero niyo politiki bakuriyemo bakaba bumva ko ariko ibintu bikwiye gukomeza kugenda oru twebwe kugira ngo tuzagere ku mahoro ubumwe n'ubwisanzure ari nayo intego yacu nyamukuru ntabwo twabigeraho byananiye abanyepolitiki bose b'abanyarwanda ntabwo twabigeraho dukoze nkabo dutekereje nkabo iripfo ko ibintu bihinduka bihindutse tukaba objective tukareba ikintu cyangombwa nyacyo tutagendeye kuri santima tutagendeye ku marangamutima ntidukore politiki y'inezezamitima tugakora ahubwo politiki y'ukuri iyo y'abanyarwanda bose bari bwibonemo yaba umutwa yaba umuhutu yaba umututsi abanyarwanda bo mu mpande zose z'u Rwanda yewe n'abanyarwanda aho baba bose barakomotse aho baba barahungiye ibyo rero nibwo bumwe nibyo tuvuga ntabwo wabikora iyo politiki ntushaka kuyikora utararamye uyikoze ubogamye byazagira rezilita zazaba nka za zindi ntaho twaba tuvuye ntaho twaba tugiye ahubwo icyo gihe byaba ngombwa ko tureka niyo mpamvu twebwe tuvuga ko impinduka yacu ari impinduka ya burundu kubera ko twaje duhinduye imitekerereze tuzahindura imikorere n'imivugire imivugire n'imikorere noneho bize kuba akamenyero ari nabyo bizaranga imibereho ya buri munyarwanda ya buri munsi agendere mu kuri ariko agamije amahoro ubumwe n'ubwisanzure birumvikana rero kuba abanyarwanda kuba kwirira byitahuka dukunze kuza tugamije kwigisha tugamije gusobanurira abantu ko politiki turimo gukora itandukanye n'izabaye imbere hose
urakoze cyane pimake ibyo rero nabyita nka personal experience kuko mu minsi icumi tuba twizeza imyaka icumi ya radiyo itahuka tumaze tugana kuri radiyo navuga ni hari abavuga ngo kwigengesera cyane ariko nta kosa mbonamo nubwo wakwigengesera mu buryo ukoramo politiki ariko ukayikora neza ntawe uhutaza ntawe utesereza ahubwo ukosora ibigoramye kugira ngo abantu babyumve neza ibi ni muri za komateri nagiye mbona ariko nkavuga ni njyewe ndi navuga yuko rwose ari ibintu binejeje mu minsi icumi twiza imyaka icumi navuga yuko umurongo twihaye ukiri wa wundi
uko bivuga niko biri umurongo twihaye ntabwo twigeze tuwutezukaho kandi byaba kuri radiyo byaba no muri politiki muri RNC kubera ko radiyo ni ya RNC ntabwo abo twahuriye nabo muri iyi nzira ya politiki urabona hari igihe bagira gutya bakagenda bakavuga ibyo bashaka kuvuga ntabwo dusubira inyuma ngo tujye gusubizanya nabo woya nta rugero twaba dutanze ibyo rero byaraturanze byaba kuri radiyo byaba no mu ihuriro kandi bizakomeza biturange nitumara no kugera no muri leta urakoze
I hope so ni ikintu cy'ingenzi kuko niba wari umuco mwiza dushima ugomba no gukomeza n'ejo bundi tukabibona nyuma y'imyaka icumi cumi itanu makumyabiri nahura nawe uri mu zindi nshingano avuga ni ipimake wambwiraga ibingibi warahapeni kuki wahindutse ugira neza gukomeza kuri aya magambo komade hari numva ko ushaka kuvuga ngaha gato mu magambo ni
Serge nashaka kuvuga yuko tutazavuga yuko umunyarwanda azaba ari hose aho azaba ari ikizaba cyabimuteye icyo ari cyo cyose ntabwo tuzaba gito ngo tuvuge mu munyarwanda arangara ntabwo bishoboka ahubwo tuzakora uko dushoboye tumugarure mu cyubahiro tuzamuha icyubahiro akwiriye nk'umunyarwanda cyane cyane dukoresheje yuko u Rwanda atari kariya kariya geographical kariya buriya bwuso bw'umupaka w'u Rwanda imipaka y'u Rwanda hino oya u Rwanda ni igitekerezo iyo ari igitekerezo rero cyangwa idea kiba big umunyarwanda hari hose rero Serge aho ndi mu nzu yanjye ahangaha ubu ni u Rwanda aho uri wawe ndizere ko ari u Rwanda aho ipimake ari ni u Rwanda aho buri munyarwanda ari wese urimo kumva iyi radiyo aho ari yumva ko ari u Rwanda agira iyo fiyeri kumva rero hari umuntu wakabaye ahubwo ari we ubyishimiramo avuga ati abanyarwanda bari ahantu hose diaspora n'ibiki byose akavuga ngo barangara Serge ibyo ngibyo twebwe ni kirazira ntabwo bishobora kuzaba so abanyarwanda kabisa niho bazabonera itandukanirizo ko bajya babaza ngo umuntu utandukanye ndetse n'abandi ibirimo kuvuga ni akantu gato cyane ku bitandukanyo ariko ni gikuru cyane kuko igitekerezo imvugo imyitwarire nibyo biranga umuntu nibyo binagaragaza uwo uri we kuba rero hari ababona yuko wenda ngo ari intege nkeya ari iki bashobora kubibona batyo ariko nizo ntege urakoze Serge
Deni urimo uradusakuriza rwose arakoze cyane yari komerede serugendo yinjira muri studio ariko turamuha ikaze mu kanya nibyo kubera ko urumva izo ndangagaciro z'umuntu izo ndangagaciro z'umunyarwanda nubwo waba utari muri opozisiyo utari mu ihuriro nyarwanda wabona perezida nubwo waba uri muri efuperi ariko uri umunyarwanda mfite icyo muriho nawe nemera ko tunganya uburenganzira bw'umunyarwanda tunganya n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu izo variyu rero ni variyu ntakuka ntabwo ari ivuga ngo kuko wenda ejo mwabonye umunyarwanda wakubitswe n'abakongomani mwabonye ukuntu bamukire imyenda nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga nyine ahantu hose nibuka mwaka wa 2025 ubwo natukaga n'intore n'abajepe twari turi kumwe bade murabyibuka ukuntu
basabye
Amsterdam bandika ku mbuga nkoranyambaga ngo bankosoye bankosoye by the way nakoze katubyorere ibigo nange kuvuga iby'amaperereza yageze ariko si ngombwa byose birazwi wabona ukuntu intore zishimaga bamukosoye bamukosoye ejo rero nabona mbona nawe ngo intore zakosoye zakosowe sosiyo mediya iradufasha mu bitekerezo mu gutanga inkuru nibyo ni byiza ariko nanone iyo tubaze ku kintu cyitwa umunyarwanda ni umunyarwanda ubuhohotewe ni umunyarwanda wene zira nsanganye ni umunyarwanda stile byambaye ndi umunyarwanda intore zirishima ko ziri kuri kaya Kagame ejo byabaye ku ntore opozisiyo nayo irishima cyangwa abaporoze bayishima ariko stile turi abanyarwanda twese duhura n'izo nsanganya kubera umugabo umwe rukumbi witwa Kagame murumva itandukanye izantu riri ntacyo dupfara nk'abanyarwanda twari dukwiye kumenya ahubwo ko uburenganzira bwanjye bukwiye kubahwa bugasigasirwa n'uburenganzira bw'uriya muntu ahubwo bukwiye kubahwa bugasigasirwa ariko ibintu byo kuvuga ngo yahutazwa bikaba ibintu binezeza abantu mbamona atari byo wenda ubwo ni ngiye pasano hari uwakumva wenda avuga ati siremeranywa nawe ariko nk'ikiremwa muntu mba numva ariko nabivuga muri aya magambo
Serije ndemeranya nawe ijana ku ijana kuko icyo turimo guharanira ni uburenganzira bwa buri muntu ni ukwisanzura kwa buri muntu ntabwo ushobora kuba rero guharanira kwisanzura kwa buri muntu ngo hanyuma undi kuko mudafite imitekerereze imwe cyangwa imikorere imwe ngo wumve ko ugomba kumwambura uburenganzira bwe nicyo dupfa n'iriya leta ya Kagame nicyo dupfa n'abariya bantu ba FPR nuko bashaka ngo uko batekereza uko bakora ibyo bifuza abyo nako buri munyarwanda wese amere ibyo bita group think ahandi ni vice ni sekirirego ni ikintu kibi cyane twebwe turi dukora ibintu biri virtuous cyangwa bya virtue byo gutuma umuntu wese yisanzura ugakora icyo wumva kigushimishije gasituma ukurikiye amategeko nta mategeko uravuga ngo umuntu ujye kuvandura izinga undi muntu ntabwo ibyo dushobora kubishyigikira tugomba kubyamagana cyane cyane twebwe uko turi ahangaha kuri radiyo kuri radiyo ubungubu turi abayobozi b'urunyarwanda turi alternative y'ubuyobozi bw'u Rwanda tugomba rero kwamagana umuntu uwo ari we wese ukoresha violence iyo ari yo yose hari ubundi buryo mwahangana muri deba ariko mudahanganye muca imyenda ubanza ngo numvise ngo hari n'umudamu baciyeho ikariso n'ibiki ibyo ni ibintu bibi cyane ntabwo twabishyigikira
ibyo tubirekera ariko ibyo navuga ngaho nyine ni ukuri intore zishimye igihe bansagarira uribuka celebration bakoraga rushaki irandika n'abandi bose ariko mbonye ejo bibaye no kuri bariya navuga ni okay ariko rero njyewe ko nzi ububi bwa violence mbwira abantu ndabizi uko byangendekeye nabira n'ibibi nduba twaganira ibindi
what goes round comes round Serije nagusabaga yuko twagira umunota umwe n'abadukurikiye bose tukibuka comrade Bamporiki ejo wundi azaba amaze umwaka baramwivuganye muri South Africa igihe twari yavaga mu kwibuka intwari zacu ziguye kuri urugamba rwo kwibohora nasabaga yuko wayobora uwo muhango tukibuka mugenzi wacu comrade Seth Bamporiki
no wana tunabivuga kuko turateganya kuzibuka n'abandi bose mu minsi iri imbere ni gahunda tuzabatangariza nyine izaba mu byumweru bike biri imbere uzi neza ko tuba twibuka n'intwari kumwe Patrick Karegeya n'ibintu rero twatangiye kujya dukorera hamwe itariki ntabwo myiza ariko ishobora kuri mu byumweru bitatu mu minsi iri imbere
hagati ya 12 na 16 z'ukwa gatatu
ya ariko ubwo wari ubisabye ko twafata umunota ndumva twawutanga ubwo tugakomeza
mu kwiga twese twibuke Yesu urakoze cyane so twiyoroshye twibuke comrade Seth Bamporiki na bagenzi bacu bose ubwo niho tubonana n'umwanya wo kwibukana n'intwari yacu comrade Patrick Karegeya we umuryango wamwibutse icyumweru gishize ariko twibukiro n'abandi banyarwanda bose b'inzirakarengane baharaniraga uburenganzira n'impinduramatwara urakoze Serije ikizi batangiye tuzacyusa byanze bikunze urakoze
Urakoze cyane komerere no kunyibutsa hari bari byinshi mu mutwe ariko nkuko nabivugaga mu byumweru bitatu tuzakora uwo muhango ubwo abishaka bazaza kwifatanya natwe none tube twabikora dutanga umwanya wa testimony ku bandi kugira ngo turabo turimo wa mugani ntizahagarare cyangwa izime reka twakire komerere Serugendo mbere ko twinjira mu kiganiro nyamukuru komerere Serugendo mwamutwumva mwiteguye kuko twari tugutegereje mbere ko tugira mu kiganiro nubwo wagize retara ariko usanze tuganira ibindi
urakoze cyane reka ngusimbire nanasuhuze bagenzi banjye turi kumwe namaze kubona numvise ari Abdul Karim ari na Epimache ba nta mushobora nkaba rero nsuhuje n'abandi bose batwumva Serije n'abazatwumva ikiganiro cyarangiye nkaba mbifuriza amahoro aturuka ku Mana urakoze cyane
urakoze cyane nawe comrade reka dutangire rero kuko tumaze nk'iminota mirongo ingahe nubwo ibyo twaganiraga nabyo biva mu bitekerezo by'abanyarwanda byari ngombwa duhere ku nama ya inama y'Iburuseli inama y'Iburuseli yashoje imirimo yayo uyu munsi ndavuga inama ya European Union na African Union yari kubiyemo abakuru b'ibihugu benshi cyane ntabwo twayavuga urutonde ngo ni bandi bari barariko ni inama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika n'ibihugu by'abanyaburayi muri inama ariko ndagira ngo tubanze turebe ku kintu kirebana n'inkingo kuko inkingo ni z'u Rwanda rwaririmbye muri mwaka 2020 kurangira mwaka 2021 baririmbye inkingo cyane kuruta abanyaburayi bazikora Kagame yarivugiye ubwo yajyaga nyine mu Budage ku kigo cya Bayimuteke avuga yuko nyine byiteguye gukorana nabo bavuga yuko bahisemo igihugu cy'u Rwanda na Senegali ku bihugu bibiri by'ifatizo bizubakamo inganda zizakora ziriya nkingo twakoze ibiganiro byinshi cyane kuri radiyo Himbara yaranditse bakambana bakoze amanalysis abantu bose bagaragaza ko u Rwanda rudafite ubushobozi bwo gukora ziriya nkingo bitewe nuko igihugu gihagaze kandi abantu bumva ibintu ntibumve yuko turwanya yuko ibyo byajya mu Rwanda ahubwo turanya ngo turebe kwa kwisumbukuruza uvuga yuko ushoboye ibintu kandi udafite n'abaturage bawe udashobora kuba amazi meza yo kunywa badafite umuriro wo gucana badashobora kurya rimwe ku munsi ariko ukavuga uti ya mishinga izatwara akayabo ya mishinga iremereye isaba abanyabwenge isaba abantu bize wowe urayishaka kuyirwanira kuruta ibihugu bifite ubushobozi na South Africa Nigeria ziba zifite amafaranga n'ibindi bihugu ntabwo ndwanya yuko rwa ruganda rutari kujya mu Rwanda simbirwanya ahubwo ndavuga ntiyari kuba opportunity nziza ku Rwanda ariko kuba barukuyemo byagenze bite u Rwanda rwaririmbye rero ko ruzakira ruzubaka rwa ruganda ku ikubitiro baririmba inkingo bazakora bavuga yuko ari n'ikintu kizatanga isema ku gihugu cy'u Rwanda usibye n'inkingo za covid bazakora inkingo za malaria n'ibindi byorezo ku isi yose byari byiza ariko tukavuga tuti u Rwanda nta rwihagije n'ufite ubushobozi bwo gukora rwa ruganda kuko ni n'amafaranga agomba kubaka n'inguzanyo tukibaza tuti ni gute wajya kuguza amafaranga yo kujya mu nkingo ireme ry'uburezi ryabuze amafaranga abakozi ba leta batungwa n'icyo n'ikizi abana b'abanyarwanda bakora badahembwa n'ibindi bibazo biri mu gihugu by'urudaca ariko ukavuga uti ya mishinga ibuminga ya mishinga ya Rwanda Air Convention Center Kigali Arena aeroport ya Bugesera imishinga itwara akayabo ukumva ariko waririmbisha abanyarwanda kugira ngo bereke yuko ukomeye 2021 u Rwanda rwavugije induru nyinshi cyane yaba Kagame yabangamije n'abandi bavuga bati urukingo ruraje uruganda ruraje ni mu Rwanda byagenze bite kugira ngo bihindure isura byagenze bite kugira ngo ibihugu bindi biba ari byo bivugwa u Rwanda ntirugaruke kuri urutonde kandi ari rwo na Senegale byatangiye kwikubitira ejo rero nakundi uyu munsi bikaba byabereye Buruseli mu Bubiligi rwatangazaga ku mugaragaro byakozwe na OMS ivuga yuko aho Bayimuteke yo cya kigo cyo mu Budage bazatangirana n'igihugu cya Egypte ibihugu Egypte Kenya Nigeria Senegale South Africa na Tunisia aribyo bihugu byatoranyijwe gukorana n'iki kigo cya Bayimuteke ntabwo nigeze mbona reaction y'u Rwanda na gato kuko barabirimbye cyane ariko umunsi bacecetse ahubwo bavuze ngo wumva ukurikiyemo cyo mu Rwanda cyihuta kandi babeshya ngo Kagame yayoboye inama yiga ku by'inkingo muri Afurika ayiyoborera Buruseli kandi ntabwo ariko byagenze ibi bintu byari byavuzwe muri iyi minsi ahubwo n'abakuru b'ibihugu uyu munsi bibi bihugu bagize ikiganiro bagize conference uwo Kagame wayoboye inama utagaragaye muri iyo nama ariko bavuga ngo Kagame yoboye iyo nama wenda mu nyemerere twifashishe amwe muri za audio kugira ngo byumvikane neza ku kinyama cy'Ikigali kitangiye kugenda kibashibukana baririmbye igihe kirekire runo rukingo cyangwa zino nganda zo kubaka iyi facility yo gukora urukingo rwa inkingo muri rusange ariko birangiye ntayo babonye ahubwo ajya kuvuga ngo ni Kagame wa challenge inama yigaga ku kibazo cy'izi nkingo cyangwa izi nganda muri Afurika ndetse agaragaza imbogamizi ku gukora inkingo muri Afurika mu gihe ariko we bavuga ngo niwe urimo kubiyobora cyangwa niwe navuga wabicerinze cyangwa urimo gushaka yuko Afurika yigira urukingo rwayo ndabona audio okay
ku munsi wa kabiri w'inama ihuza umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'Afurika yunze ubumwe ibera mu Bubiligi Perezida wa Repubulika yaberaga mu Bubiligi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yayoboye inama ivuga ku mugambi wo gukorera inkingo za COVID-19 ku mugabane wa Afurika n'inama yanitabiriwe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Alexander De Croo ndetse n'abandi bayobozi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yanagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wa Bulgaria Kirill Petkov ndetse na ministre w'intebe wa Slovakia Eduard Heger
tuzatangira dukora inkingo za malaria n'inkingo z'igituntu impamvu arizo tuzaheraho nuko ibirebye ibihugu bya Afurika ndetse n'ibindi bihugu bikirimo gutera imbere usanga izo ndwara uko ari ebyiri zikibangamiye abaturage b'ibyo bihugu ariko n'urukingo rwa COVID narwo rukaba ruri muri gahunda ndetse n'igihe bizagaragara ko hari ikindi kibazo cyugarije isi nabyo tuzabitekerezaho turebe niba izo nkingo nazo z'icyo kibazo kizaba kiri icyo gihe icyo cyoro zishobora kuba cyaza ikindi gihe nazo zitakwibandwaho mu rwego rw'ubuzima bizatuma abanyarwanda bagira ubuzima bwiza kuko ikintu wabanaga hanze n'ikintu wikorera ibyo wikorera ubibona vuba kandi ukabibona ku kigero ushatse kandi ukabunazi yuko n'ubuziranenge mu by'ukuri udashirikanwaho bizazamurana ikonomi y'igihugu kuko turashaka gukora inkingo atari inkingo zo gukoresha hano mu Rwanda gusa ari n'inkingo zo gukoreshwa no hanze y'u Rwanda mu karere ndetse no mu bindi bihugu bya Afurika no mu yindi migabane ntabwo turi igihugu guhora kirangamiye ibiva mu mahanga gusa turi n'igihugu gishakamo ibisubizo
Rwanda FDA ivuga ko uruganda nyirizina ruzakoreza inkingo ruzaba rwubatse mu gice cyahari inganda ahazwi nka Special Economic Zone
inyubako zigezweho iki gihe z'inganda n'inyubako ndetse ziba ziri transportable ziri portable so izo rero natwe nizo dushaka kuzakoresha gahunda dufite nuko ibisabwa byose mu ntangiriro z'umwaka utaha bizaba byabonetse kuburyo twatangira gukora inkingo umwaka utaha
Repubulika Paul Kagame avuga ko igihe kigeze ngo inkingo n'ibindi bikoresho byo kwa muganga bikorerwe muri Afurika mu nyungu z'abatuye umugabane kimwe n'abafatanyabikorwa babo umukuru w'igihugu yabitangaje nyuma yaho ikigo kabuhariwe mu gukora inkingo cyo mu Budage BioNTech gishimangiye ku mugaragaro ubushake gifite bwo gutangira gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda
kuva kuwa kane w'iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame ariberere mu Budage aho yitabiriye inama y'ihuriro mpuzamahanga rigamije ishoramari ku mugabane wa Afurika G20 Compact with Africa by'umwihariko kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu yagiranye ibiganiro na Perezida wa Senegal Macky Sall Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi Ursula von der Leyen Perezida wa Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari Werner Hoyer ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo BioNTech Professor Dr. Ugul Sahin Perezida Paul Kagame yashimiye ubuyobozi bw'ikigo BioNTech gisanzwe gikora inkingo zirimo n'urwa COVID-19 rwitwa Pfizer kubw'umuhate bufite mu kwihutisha gahunda yo gukorera inkingo muri Afurika
First end-to-end production of mRNA vaccines is possible in Africa
Icya mbere ni uko gukora inkingo mu buryo bwuzuye hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mRNA bishoboka muri Afurika turashimira ubwo buhanga bwo guhanga ibishya bukorwa na BioNTech ndetse n'abafite imikorwa bayo ibi birasaba ko benshi babigiramo uruhare kugira ngo hakorwe imiti n'ibikoresho byo kwa muganga bikeneye muri Afurika mu myaka iri imbere icya kabiri ni uko ubufatanye busanzwe buhari kugira ngo bijye mu bikorwa kuri aya meza y'ibiganiro dufite umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Banki y'Uburayi ishinzwe ishoramari ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo nyafurika cyo kurwanya ibyorezo indi miryango nka Mastercard Foundation na IFC nayikomeje gutanga umusanzu w'ingirakamaro.
Other organizations such as the MasterCard Foundation and the International Finance Corporation are also making critical contributions.
Mu itangazo rihuriweho n'impande zose zitabiriye ibi biganiro, umuyobozi mukuru wa BioNTech Professor Dr. Ugul Sahin ari nawe washinze icyo kigo, yavuze ko intego yabo ari ugukorera inkingo muri Afurika hakanubaka ubushobozi buhamye kandi burambye bwo kuzihakorera mu rwego rwo guteza imbere serivisi z'ubuvuzi kuri uyu mugabane. Ikigo BioNTech kivuga kandi ko kigeze kure inyigo iganisha ku gukorera inkingo mu bihugu by'u Rwanda na Senegal, gihereye ku bushakashatsi n'ubundi cyari cyaratangiye ku nkingo za malaria n'igituntu. Perezida Paul Kagame akaba yijeje ubufatanye ikigo BioNTech n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo icyo kigo kizaba kije gutanga ibisubizo mu rwego rw'ubuvuzi ku mugabane wa Afurika kigere ku ntego.
Africa works best when Africa works together.
Afurika igera ku musaruro ufatika ikoreye hamwe. Ni ngombwa ko igahunda yubakira ku ngamba zihuriweho ku rwego rw'umugabane, ibyo bigakorwa binyuze mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya ibyorezo Afurika CDC. Ndabizeza ko u Rwanda, Senegal n'abandi bafatanyabikorwa, Afurika y'Epfo natwe twese muri Afurika tuzakorana bya hafi kugira ngo iki kigo kigere ku ntego. Ntabwo twakomeza gukora nk'ibisanzwe, kandi ndashimira ubushake mwese muri hano mufite. Ndasaba ko ari nawe musingi wakubakiraho tuganimire. Ganiro n'abanyamakuru, Perezida Kagame yashimangiye ko icyo ari igihe cy'umunezero, ashimira Perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Uburayi n'abandi bafatanyabikorwa bahaye agaciro ubushobozi Afurika yifitemo, bigatuma nayo iba umufatanyabikorwa w'ingenzi muri iyi gahunda. Mu bihugu by'u Rwanda na Senegal ahazaba hakorerwa inkingo kuri uyu mugabane wa Afurika, ni naho hazaba hari ibigo by'inkingo by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS cyangwa se WHO ku mugabane wa Afurika. Kugeza ubu 99% y'inkingo zikoreshwa muri Afurika zituruka hanze y'uyu mugabane.
Inkingo by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Daniel Ngamije avuga ko iki ari igisubizo ku kibazo gishobora kugaragara mu kubura inkingo.
Hagiye kuba ugutanga no gukwirakwiza ubumenyi ngiro korere y'urukingo rwa COVID mu bihugu byacu, igihugu cyacu n'igihugu cya Senegal, kugira ngo izo nkingo zibashe gukorerwa muri ibyo bihugu. Ntabwo gusa hazanakorwa urukingo rwa COVID-19, ahubwo ubushakashatsi buzatuma hanakorwa n'izindi nkingo, ndetse cyane cyane nk'urukingo rwa turinda malaria n'igituntu mu minsi iri imbere. Ubushakashatsi bukaba bwanozwa kugira ngo n'izo nkingo zibe zabasha kuhakorerwa. Ikindi muntu yavuga ni uko ni amahirwe tuba twungutse mu gukora ibintu bijyanye n'inkingo muri rusange, ariko n'indi miti yifashishwa cyane cyane mu kurwanya indwara nk'iya kanseri, kuko ubwo bumenyi BioNTech iremera kuba yabutanga, ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo ibashe gukorerwa mu gihugu cyacu. Ni intambwe rero ishimishije, kuko biradufasha kubona igisubizo kirambye kwiboneka y'inkingo mu kurwanya indwara ya COVID, ariko ndetse n'izindi nkingo zishobora gukenera mu guhangana ibibazo by'ubuzima bitandukanye n'ibindi byorezo, kuko iyi technology ikora inkingo hifashishijwe mRNA. Ni uburyo butari busanzwe bukoreshwa, ni uburyo bushyashya kandi bufite ukuntu bwa kwifashishwa mu gukora ibintu bitandukanye cyangwa se imiti itandukanye n'izindi nkingo. Twumva rero ni intambwe ishimishije igihugu cyacu giteye, kuko aya mahirwe azatuma hiyongera ubushakashatsi mu gihugu cyacu ku bijyanye n'inkingo muri rusange, ndetse no gukurikirana indwara z'ibyorezo zitandukanye dukunze kubona ku mugabane wa Afurika ndetse no mu bindi bihugu byinshi.
The World Health Organization announced on Friday that 6 African countries, Egypt, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa and Tunisia, would be the first on the continent to receive the technology needed to produce mRNA vaccines. The technology transfer project, which was launched last year in Cape Town, aims to help low- and middle-income countries manufacture mRNA vaccines at scale and according to international standards.
Ngayengukorero nshuti muteza amatwi radio tahuka, murabyumva ibi bihugu bikaba byatangarijwe i Bruxelles. Murabona mucuti wa Kagame Tedrosi ari kumwe na François Emmanuel Macron ubwo nyine banonsaga ibihugu urwanda ntago rwajemo kandi murumva ayo audio simbahaye na audio mu mwaka 2021 baririmba uruganda baririmba iri formule iri technology baririmba mwabumvise bangamije nabandi bose abantu bagwe mu kanaba ati wayo urwanda rutajemo ariko mu nkuru nagiye mbona nuko bavuga ngo urwanda rwo ruzarwakira za seminari nk'amahugurwa ngo bentech zayoreza abantu bajya gutraininga bizaba bibera mu Rwanda hari nagiye mbona muri za article ngomba kumenya tuzareba tukamenya uko bizaba bigenda urwanda ruzarura hub ya conference bakavana muri Nigeria muri Senegal South Africa bakayikigari mu manama aho kanakabonye muri za article ko hari abacuna zayo bajya mu Rwanda bazaba bajya guhura bande ibyo ntago ndahimenya ariko birakwereka yuko hari akantu bashyizemo wenda kugira ngo wenda kaga yishime ibyo tuzagira tubireba igihe tuba tubona nyine ibiri bikorwa birimo gukorwa cyangwa bigenda bitera imbere abandi batwandikiye aha ngaho yaravuga ati Serge nawe ibintu uvuga ntago mbyumva ni gute wagura urukingo rwakoreye mu Rwanda ni gute wagura urukingo rwakoreye mu Rwanda Serge akabanga abantu barakishije akabanga ni rwa rutende urumva barakishije none tekereza urukingo rukoreye mu Rwanda igihugu cyarugura ni uruhe iki kintu rero cyanditse kugira ngo ni joke Perezida Cyril Ramaphosa yasabye mu ijambo ivugiye hariya i Bruxelles nabikurikiye byose Cyril Ramaphosa yasabye ibigo bikomeye bigura inkingo muri Afurika kugirira icyizere bino bihugu bigiye gukora inkingo yasabye COVAX asaba na Gavi ati nyamuneka mureke kujya kugura inkingo i Buraya muza kuzitera abanyafurika muri Afurika nimugure inkingo mu bihugu byacu ku mugana Afurika ziterwa abanyafurika muteze isoko imbere kuko tugiye gukora inkingo urumva icyizere nawe yakigarutse avuga ati nimutugirire icyizere mugure inkingo zacu twakoze nko kujya kugura inkingo i Buraya no muri Amerika no muri Aziya ariko urumva n'icyo kibazo cy'icyizere ko muri de ari Abdulkarim kanguhereho mu minota ine kugira ngo twihute iminota ine rwose ntuyirenze icyizere mu ruganda rwo gukora inkingo abenshi bavuga bati bakoze assessment mu Rwanda na research ubwo bavugaga basanga batafite icyizere mu Rwanda wenda ariko nagiye mbona abantu babivuga n'abarimo kunyandikira ariko urumva ko Cyril Ramaphosa avuga ati icyizere cy'urukingo naho rwakorewe ni ikintu gikomeye cyane Comrade Abdulkarim
Serge urakoze cyane Serge katwiragize Imana muri iki kiganiro Imana itube hafi ituvanemo amarangamutima iduhe kugira ikiganiro cyiza iziramo umuze wo gutoneka no gutoneka abandi cyangwa kuvuga ibitarimo ibitahesha icyubahiro Imana urakoze so Serge rero nanye shuje kandi ko muri Deni nane namushuje adahari ko muri Deni wakoze cyane kuza kandi murakoze turabashimira cyane ku biganiro muguma mutanga cyane cyane ku cyo mwatanze mu cyumweru gishize nane nashimye adahari Serge wenda na Deni naza gufata ijambo kuko nuzi ibya ekonomi kundusha we yarabyize ariko nyine ndavuga ku byonzi ibisanzwe bikorwa iyo kampani cyangwa uruganda rugiye kampani nini igiye gufungura uruganda ahantu ikora ibyo bita due diligence yayo rero ni iyihe ni ukubanza kumenya aba nzabona abakozi bakora muri urwo ruganda bafite ubumenyi wibuke buri gihe tuvuga ku burezi impamvu tuvuga ku burezi ni uko uburezi buba informed na industry ziba ziri mu gihugu zo zivana mu burezi cyangwa se zikabwira uburezi bagakorana ama university na industry bigakorana mu Rwanda niko bimeze uye ntabihari pove uje tuzimba yuko uburezi bwapfuye mu kiganiro cya Kabagema na mbyo mbye namutanga so nta skilled man power bafite yo gusustaininga urwo ruganda icyo ni icyambere icyakabiri due diligence icyakabiri ni ukureba ngo hariho local market hariho isoko ryaho ngaho mugiye gukora nibura ngo bari butangira riba ryo shingiro utarajya kujya handi hanze ubanze utangira aho ngaho rirahari mu Rwanda ntari hari n'inkingo zabo bagiye kugira barazisabaga urabizi Amerika yarabahaye baravugaga Ubwongereza bwarabahaye
European Union yarabahaye buri bantu bose barabahaye zira nkingo bona baforcing abantu kubatera icyo ni cya ni cya kabiri due diligence icya gatatu rero ni cyumvise Cyril Ramaphosa yavuze ni icyo gihugu ugiye gukoreramo abantu abakiriya abandi bazagura baturuka hanze hanze y'icyo gihugu bagite icyizere yuko bikorwamo bizaziramo icyizere bizagira Serge tureke turebe ku bintu bya bugufi cyane ko kurambwira ngo tuzi twamunyuza tuzi amarorerwa Kigali kora hari umunyarwanda uretse n'abanyamahanga wakwemera guterwa urukingo rwakorewe mu Rwanda ndavuga umunyarwanda uri hanze atari wo mu Rwanda bagomba kubihata ndizere ko ari bakeya cyane babikora nubwo atari ukuvuga ngo ni uko kutaba patriotic cyangwa kutaba kudaharanira kutumva wishimiye igihugu cyawe ko cyateye imbere ariko ari ukubera yuko uba nta wumva ngo ubuzima bwawe urabushyira mu kaga nujya kujya kwemera yuko ruriya rukingo rwakorewe mu Rwanda ruza gutera kuko rushobora kuba ari umutuzi twamunyuze icyo ni icya kane ikindi rero cya nyuma ni uko bariya abantu ba BioNTech ni abacuruzi bazajya babonaho a certain percentage muri ziriya nkingo ntabwo bari bavuga ariko bo bakorera ubusa nk'uko wabonye bariya ba Oxford AstraZeneca yavuze yuko izagurisha inkingo ku busa ubungubu nibwo itangira ishaka kongera gutangira gukora profit ariko ubundi yakoreraga kuri flat igurisha amapound atatu muri rukingo iriya BioNTech Pfizer na mapoundi byonzi hano na mapoundi 20 uru rukingo urumva ariko bitandukanye ntabwo uri bajya guRwanda rukeni niyo mpamvu ubona muri ibihugu bya Afurika bahaye ntangira kuri South Africa ifite ubushobozi ifite ibintu byose navuze ariko n'igihugu gikize niyo ikonomi ya kabiri muri Afurika Nigeria niyo ikonomi ya mbere muri Afurika ifite population ifite ubushobozi ifite n'ibyo byose Tunisia ifite ubushobozi ibyo bintu byose irabifite ikagira n'abantu bamaze kuzamuka kurushaho mu Rwanda Senegal ikonomi ya Senegal per capita ya Senegal ibari mu middle income ni 1,400,000 cy'amadolari buri muntu hanyuma na ikonomi bwayo iri muri biliyoni 20 na zingahe gross domestic product u Rwanda ruri kuri 7 urumva ruzabishobora kandi nabyo tuzi ko ari bitekinikano bishobora kuba ari ukubeshya so ujye kuri igifuti rero nayo iri muri iyo kategori so bari urabona ngo bakoze ibintu byabo by'ubucuruzi ariko bashingiye kuri biriya bintu bitatu biriya bintu bine nkubwiye none n'icyizere ko hari n'ibindi bakora waba udakora igikwasi ugashobora gukora urukingo barabeshye ngo bakoze Volkswagen na assembling yayo bazaga bakazana ibirangi nayo babuze abayigura so biriya ni ibintu byo gushushanya nyine no gukuba mu kiganda muri Uganda babyitaga gukuba amadebe uzi debe urava kuri iriya ntuza yavuze idebe ni tin kera hataraza ibidomora abantu bakoraga bavomeraga muri hazaga tin zinzo zazagamo parafini kerosin sinzi ukuntu parafini bayita mu Kinyarwanda amavuta cyane itara n'amastove nibwo byaziraga hanyuma bamara cyangwa na buti ikazira muri ibyo byamara kuvamo kikaba ari ikintu abantu batangira kuvomesha iyo kiriya mfite rero kirasakuza cyane na Kagame rero n'u Rwanda yabihinduye iryo debe riri empty ni ugusakuza cyane ariko muri uko gusakuza kwe abandi nibo bungukiramo nibo babibona yaravuze cyane akora ibiki abandi bungukiyemo kugira ngo avuge biriya wumva ngo yagiye kujya kwigaragaza no kwifotoza ni ukugira ngo bakore iki bamwereke yuko wenda yumvise kandi wibuke niwe ugihagarariye NEPAD yanze kuyirekura ubundi abandi bategeka imyaka 2 bakavaho ariko waracyagira kugira ngo abone table d'honneur ariko nyine kugira ngo bamwime biriya bire kugaragaza ko bidashoboka icyanyuma rose rije uvuze ngo cyahabwa kugira ngo bigishe abandi ni common sense abantu bigishiriza kuri factory nta muntu ushobora kujya kwigishiriza ahandi hatari factory mugihe batabacyuzinze biriya nuko nabona kubashuka ngo bamusinzire nuko nababashuka urakoze cyane Serge ayo kuri kumenya
none ugize neza reka mpite nkomereza kwa komereza Serugendo wabaye nk'umukomozaho nyine kuko wari ukomoje kubisabwa kugira ngo tuganire kuri ingingo komeretse urugendo natangiye wenda sinzi niba wanyumvaga mvuga nti byakabaye byiza koko abanyarwanda bagize amahirwe yo kubona umushinga nk'uyu kuko ugenerating income utuma abantu babona akazi na abantu babona imirimo ariko arabivuga ati ni bangaye bafite education bwo bushobozi bwo gukora muri uru ruganda cyakoresha new technology ni bangaye babizi ndavuga MRN ni bangaye babizi usibye ko biotech ivuga ko izatraininga abantu ariko izatraininga abantu bafite notion babizi bafite naho bahera ndagira ngo wenda kuri iyi ngingo nawe ugire icyo uvuga ku kintu kirebana wenda n'icyizere kuko urabona ko sirira amafoto yakomeza avuga ati icyizere mugure izi nkingo duteze imbere mugana w'Afurika kandi abanyafurika biyumve yuko noneho aya ari amahirwe babonye kugira ngo bikorere inkingo kugira ngo bajye gukurikishaka hano hari article babonye kagame avuga ngo biragoye gukora inkingo cyangwa ngo hari ikintu nawuze nyine bakare ku rubuga rwacu rwa WhatsApp sinibuka neza title ariko yagaragazaga ko ni ibintu bimeze nka negativity mukora urukingo kandi bivuzwe uyu munsi mu gihe u Rwanda barukuyemo mu gihe rwa rukirimo yavuga ko ibintu byose bishoboka ariko rero kubera ko u Rwanda ari kuri lise bibaye negative cyangwa negativity kuvuga ngo biragoye kwikora urukingo haracyaramana neza ugasanga niho kuba u Rwanda rwavuye ubwo ndavuga Kagame bihinduye isura mu yandi magambo bwana Serugendo
urakoze cyane Serije reka nshimire na mugenzi wanjye Ali Abdul Karim mu by'ukuri yabivuze neza Serije nk'uko yatangiye anabivuga nawe uri umushoramari cyangwa se ugiye guhitamo ahantu wacora imari yawe hari ibintu uhita utekereza umuntu wari wewe w'umucuruzi niyo nta bumenyi buhambaye yaba afite hari ibintu uhita utekereza uribaza ute se ahantu ese ubundi kuki ngiye aha hantu ngahitamo aha simitemo hariya ubwo ugatangira kugiranya n'ibihugu rero nuko uravuga ukora iyo due diligence nk'uko hari yabivugaga ukareba hari nka factory politique hakabaho na factory economic yambe no tuvuge tureke wenda iyo factory ya politique n'ibiki byose kureba niba aho hantu hari stabilité ibintu byawe imari ushoye niba batazayibangamira niba ushobora guhabwa ubutabera mu gihe hari umuntu ukwambuye ibyo byose ukabireba ukavuga ati iki gihugu kimeze gute ese iyo basimburanye ku butegetsi abantu barapfa ibintu bagasenya ibintu bakirirwa mu ntambara z'ubudasa ibintu nk'ibyo noneho ukareba no ku bijyanye na facteur economique nazo nk'uko mugenzi wanjye ari kubivuga utese hari workforce iri well trained na well skilled no aba nzabona abakozi babishoboye bashobora gukora akazi ese babifitiye ubushobozi ese hari ibikorwa remezo ni ukuvuga ngo hari amashanyarazi ahagije hari imihanda myiza ishobora kunyuzamo ibintu ibyo byose rero nibyo igihugu ahubwo kigomba gukomeza kwibandaho ibyo serije kuko reka wenda tuvuge ku batwumva bumve yuko ibintu byose akenshi tuba tuvuga ni uko dukunda u Rwanda ntabwo ari ukuvuga ngo turashaka ngo nitwifurize u Rwanda ibyiza nitwifuriza ko ibyo byose byaboneka kuko abantu bari mu Rwanda ni bene wacu ni abavandimwe twifuza ko babona utwo tuzi twifuza ko igihugu cy'u Rwanda cyaba cyiza cyane kikagira n'ubuyobozi bwiza kikagira n'ubukungu busaranganyije imirimo ikaza abashoramari bakajya mu gihugu bakazana iyo mari abanyarwanda bakabona utuzi bakabasha gutunganirwa ariko impamvu tubivuga ni ukugira ngo twerekane yuko iriya leta akenshi yivuga ibigwi kandi mu by'ukuri hari byinshi bitaruzuje kandi buri gihe tuba tuvuga tuti yagombye kubyuzuza hari bimwe udashobora no gusaba n'imfashanyo n'urugero ufashe priority ukavuga uti ngiye kwibanda ku kintu kijyanye n'ireme ry'uburezi abana b'abanyarwanda bose bige neza aba bahanga tugerageze tunabazane no hanze cyangwa se bajye no kubyigisha mu cyacu bagira ubumenyi kuko urwo bumenyi nibwo tuzagenda no kuba twazajya duseringa hanze tukabwira izindi kampani tutuwe dufite abantu bashobora kuvuga indimi zingahe igifaransa icyongereza igiswahili ikinyarwanda bashobora gukora akazi n'umunyamerika yakora kandi twebwe tukaba tutakwaka n'igiciro umunyamerika we yakwaka icyo gihe ibyo bintu ubwabyo bishobora gutuma umuntu avuga ati reka ngende kuko ndeba aho hantu nabishoboka India ni uko nguko yagiye yidevelopa South Korea mu myaka itarenze 50 kiriya gihugu cyo muri Korea cyari igihugu kiri mu bihugu bimeze nko muri Afurika bikennye ariko uyu munsi ahantu kigeze na ahantu hatangaje ziriya za Singapore ziriya biriya bihugu bindi byo muri Asia ni ibintu rero ushobora gukopera neza nawe ukaba wagerageza buhoro buhoro ariko ikintu dupfa na buriya butegetsi abatwumva kugira ngo babyumve nuko bo aho kugira ngo bavugishe ukuri bemere weaknesses bashobora kuba baba bafite ibintu bitaba bitagenda neza cyangwa se batari bageraho ubyemere ahubwo usanga bajya mu kubeshya no kwirarira serije ni icyo ngicyo rero akenshi dukunda kunenga kuko bituma uba uri kubeshya amahanga nibyo ariko nawe buryo uba wibeshya kuko bituma udafata ingamba zituma ugomba gukosora ibitagenda neza cyangwa se washyiraho gahunda nziza yo kuvuga ati hari intambwe tutari twageraho ariko twifuza kugeraho ku buryo reka tubanze wenda twikompare n'ibihugu byo muri East African Community umuntu uzajya ushaka kuba yazana imari ye hariya muri kariya gace k'iwacu aho kugira ngo ajye mu Burundi aho kugira ngo ajye muri Uganda aho kugira ngo ajye muri Tanzania aho kugira ngo ajye muri Kenya ahita atekereza ati njyewe ngiye kujya mu Rwanda kandi isi ni nabo iri kugana isano iri kugana ni uko nk'ibihugu bya Afurika bifite abantu bakiri batoya cyane kandi isi ubu ngubu igiye kuzagenda kubera na tekinoloji iba wakorera aho uri hose bidasaba yuko kugira ngo uri gukorera kampani y'Abanyamerika byanze bikunze ugomba kuba wicaye muri Amerika ushobora kuba wicaye mu Rwanda wicaye mu Buhinde wicaye mu Bwongereza wicaye muri Brazil ahantu hose ku isi ikintu rero abayobozi ba Afurika cyane cyane nk'umuyobozi w'umunyarwanda we yagombye gukora kugira ngo yiyemere usange bari kuvuga ibintu akenshi bitari byo nuko watangira ahubwo kuvuga ati ese ni gute natwe twakwipozisiona cyangwa se tukazapozisiona abana bacu ku buryo mu myaka 10-20 tuzaba dushobora kuba headquarter ya za services example industries ama finance ama banke ibyo byose bishobora kuzajya biza bikaba biri mu Rwanda mu gihe bishoye imari nko muri East African Community icyo gihe rero ukamenya ati ese ni ibiki bizasabwa iyo indikasiyo ireme ry'uburezi ibikorwa remezo ibyo byose twavugaga stabilite politike tukagira politike nziza aho batazavuga bataba abantu buri gihe y'umuyobozi avuyeho bagomba kwicana agomba kubaho za genocide bagasenya ibyo bamaze kubaka ibyo byose bakavuga bati biragaragara yuko hari ubutegetsi bwiza busimburana mu mahoro nta karengane gahari ubutabera buhari nta bantu bari hanze ngo wumve batekereza batese iki gihugu bashobora kugitera ngo yumve mu kanwa k'umuyobozi buri munsi avuga yuko hari abanzi bari hanze bagiye kumutera ibyo byose byavuyeho icyo gihe ugirirwa icyizere ni nacyo rero uriya muperezida wa Afurika y'Epfo nawe yari ari kuvuga icyo cyizere kuko ntabwo icyo cyizere ugiforsa abantu ahubwo uracyubaka noneho abantu bagatangira kukibona bakavuga bati Serije namwizera ko yakora ibi bintu kubera ko bamaze kubona ko Serije ashobora akora akazi neza kuri radio dushobora kumwizera akaba ari nawe waduhagarara gukora akazi nicyo kintu rero nabo bagomba gukora reka niyo gutinda Serije urakoze cyane kuko ibindi mugenzi wanjye yabivuze ntabwo nabisubiramo urakoze cyane
urakoze cyane Comrade Serugendo ubivuze neza Comrade Pimake mu magambo yirinye reka maze mere kuri commentaire z'abadukurikiye burya biba byiza iyo tugenda dushyira ibitekerezo by'abantu badukurikiye mu kiganiro hagati uyaragira ati tekereza bwana Ndayizeye tekereza akagamba koze inkingo zo gutera M7 Tshisekedi na Neva ati Kikwete ati Abi wo muri Ethiopia ubu ni abantu basinyire bamwe Kagame rwava ngo nabanzi be urakeka bino bihugu byaba butugura inkingo za Kagame nawe aziko yaziteza umuntu rwavuga ati ningu mbona nzakwica nzaguhiga nzaguhitana warubikomeje ukomeje serugendo uvuga uti n'umukuru w'igihugu burya ashaka no gutuma isoko turibura kubera akantu gato cyane ka misiteka akoze muribuka abwira Kikwete ngo azamutegera ahantu ntazamenya icyamukubise cyangwa azamwica uribuka avuga ati inkuru nzahora yishe mu mwobo urambwira ko abantu ntibapfagura inkingo zibe kwa Kagame gusa kuko zivuyeyo cyangwa bashobora kuvuga ati tuzaguriza avuye muri Afurika y'Epfo tuzaguriza ivuye muri Senegali ariko kuvuga ngo made in Rwanda nubwo izaba ari urukingo made in Africa ariko bazaba bamenya aho rwakorewe ahubwo bashobora kuba muri etide bakoze nk'uko babivuze bagiye gukora etide basanze wenda u Rwanda nta kintu ushobora gucuruza no mu karere dufite abantu u Rwanda Kagame yahimbye abanzi benshi n'inyange nakabanga bavuze ati nakabanga ukarya burya ni risk uba wafashe yambwira abantu ko ubundi mwagiye muri gi byahandi ibyo mu Rwanda bushaka wiki
Perize, mbere gato yareka nkongera kandi kano ibaze reba amagambo ejo bundi yavuze reba ingaruka yarahise asanga biriya byavuze ukuntu ngo bashobora kujya ngo kurwanira mu bihugu bindi ngo ni nabyo binini ariko reba iriya myigaragambyo ibaye reba abanyarwanda ingaruka bahise bigira ku banyarwanda wabonye uburyo abakongomani bahise barakara kubera ariya magambo yavuze gusa ngaho reba ingaruka bihise bigira ibaza umuyobozi nk'uwo utavuga gutekereza ngo amezire amagambo ari buvuge ingaruka ashobora kugira cyane cyane ko amagambo ye aba afite izindi ngufu zinarenga ahubwo n'imbibi z'igihugu ku buryo rero uba ugomba kwitondera ashobora gukiza ugasanga adufashije twese abanyarwanda akaduha ihumure akaba yafasha n'abanyamahanga bakizera abanyarwanda bakomu n'ubundi ashobora kuduteranya ugasanga yazanye imyiryane mu gihugu cyangwa se no hanze nkabura example n'ingwa iri y'abakongore bishobora no kuba ari muri irya mvugo yavuze ubu yarakaje abakongore benshi cyane kandi ho kugira ngo ace na bugufi kuko nta emirite burya kiri ubundi yagombye kuba nka vice president wa muri Kenya akavuga ati ubanza narumvikanye nabi ku bakongomani ariko azakomeza wabishongoreho ababwira ati nzaza no mu gihugu cyanyu rwose mbice nta kibazo ibyo rero nibyo wari uvuze urakoze cyane
urakoze cyane Komode Serugendo Komode Epimache nagira ngo nawe numve nyine icyo utekereza ko bagenzi bacu bivuzeho bihagije uraza kubona umwanya uhagije ku yindi ngingo ikurikiraho bivuze iki icyizere mu karere hariya turi ubona yuko abishongora wa mugani abasuzugura we wagura produit ya Kagame uzi neza imyitwarire uri Kikwete uri Felix n'abandi
urakoze cyane mwamvugiye igitekerezo rwose n'icyo ngicyo icyizere ni kimwe n'icyubahiro ntabwo wambara ikote na karavati ngo ujye mu muhanda uti mwambonye njyewe ndambaye ni mu nyubahiro icyubahiro n'icyizere bituruka ku byo ukora ku byo uvuga uko witwara ntabwo ubiforusa ntabwo biotech yajya kwembetisa mu Rwanda ireba neza wi u Rwanda rwagira amarishi impande hari Congo ifite miliyoni 90 haruguru mu Bugande hari miliyoni zirenga 40 hepfo mu Burundi miliyoni 12 Tanzania muri East miliyoni zirenga 50 na zingahe wenda tuvuge ko iyo marishi bayigabana na Kenya kubera ko na Kenya urwo Rwanda rwaba rurimo ariko se koko nk'uko mubivuze ni hehe ninde Burundi wakwiteza urukingo ruvuye mu Rwanda handitse u Rwanda niyo yaba yenda gupfa nta Burundi warwiteza abakongomani mwabibonye abagande ni ikibazo donko uwo muntu yabagiye kubaka urwo Rwanda ruzaterwa urwo rukingo ruzaterwa abanyarwanda ku ngufu gusa nabyo ku ngufu warabibonye uko abanyarwanda bigwa babahiga mu murima babakingira ku ngufu ibyo rero nk'uko ko muri rugendo yabivuze aba bantu b'abanyemari ibi bigo bikora investisoma ntabwo bireba akantu kamwe bireba ibintu byinshi ese bajya kwinvestisa mu Rwanda ntabwo bazi ibyo totari yahaboneye umunsi ntambara iba ibintu byayo byose leta ikabitwara kubera ko ubutegetsi buhindutse kandi bugahinduka nabi ubu se ninde mwanarite n'umwe utabona ku Rwanda rwicari ikirunga cyenda kuruka wahashyira urwo ruganda rukazamara igihe kingana iki naho tugarutse kuri biriya by'abanyarwanda bo barimo kuvuga i Kigali ngo Kagame yayoboye inama ngo y'ibyerekeranye n'inkingo ni bya bindi by'ababyeyi babuze uko bagira abana batega ikiringiti cyangwa swime kugira ngo abana barinde basindire bagira ngo hari icyo bari batetse nabo ni ukugira ngo bajijishe b'abanyarwanda bavugaga bati inkingo zizaza ubwo nibyo ngibyo wababwiye ko Kagame yayoboye iyo nama nayo yigeza yose nanone ikindi rero wa muzungukazi wavuze muri za audio wazishyireho yavuze ko izo nganda barimo bagiye kuzubaka mu bihugu bifite middle income uru Rwanda ruri mu bihugu 25 bikenye ku isi bidashobora guhemba abakozi babyo middle income ureba Egypte Senegali Kenya Nigeria South Africa na Tunisia igihugu cyenda gukenamo muri cyo kandi nacyo cyageze kuri middle income ni Senegali abuderikarimu yabivuze ko buri muturage abona mwaye n'imibura y'igihumbi magana n'icy'amadolari ariko se mu Rwanda nangahe mu Rwanda urete Kagame n'indu yabonu Kagame n'abantu be bamuragirira ninde wabona ubona ayo mafaranga mu Rwanda barakenye ntabwo ari uko u Rwanda rwirwa ruririmba ngo rufite abaturage bose babonye electricity ko urwo ruganda ruri bube kuva mu Budage baza kamaro k'amashanyarazi ngo baze barebe biriya bareba amapoto ashinze gusa atarimo umuriro atarimo na megawatt ngo baze kwashinga uruganda ni ibintu byumvikana u Rwanda rushobora kuririmba rushobora kuririmba ibyogajuru rushobora kuririmba za Volkswagen imishinga idafashe mu kirere gusa yo y'ubufanfaro no kwirata ariko ntago ibintu nk'irengibi bifatika inkingo zigenewe abaturage b'abanyafurika ngo bazaze kuzikorera ahantu bazi neza ko bashyiramo uburozi igihugu cica kizito kikica bahati kikica umunyabwenge uwo ari we wese kikica niyo mugabo kikica noneho byarangiza abanyabwenge bakabura Kagame akazana muri za universite imyanya yose yakayobowe n'abanyarwanda hakazanamo abazungu abo bazungu barabibona abo banyenganda barabibona bati ba bantu nta bantu bafite imyanya yose ifitwe n'abarabazungu niyo impression Kagame abatanga iriya myanya yose yari mu kuyiha abazungu ni ukuvuga ko abanyarwanda badashoboye donc icyo gihugu ntabwo wajyana mu Rwanda ni ibintu byumvikana kuba u Rwanda bataruhisemo barabibonye bati bariya nakanwa gusa ni ukwirwa batera indoro no gutera amatiku no kumenya gucura abanzi no kumenya kubangamira ibindi bihugu ntacyo twajyanaje ntago twabyishimira ni nayo mpamvu turimo kugira uko dushoboye uko ariko kose kugira ngo tuhavane iyo klima tuvaneho buriya butegetsi bubi tuhazane ubuyobozi bukorera abaturage bukorana n'abaturage butanga cya cyizere amahanga akazatugirira icyizere investisomazi kazaba nyinshi abana b'abanyarwanda bakabona akazi bakabona uburere nyabwo bufite ishingiro aho inganda zizatugirira icyizere zizi ko ziri bubona abantu bazikoramo babaye genetike kandi bafite n'amahoro n'umutekano urakoze bwana Serge
urakoze cyane Comrade Pimaki uvuze amagambo meza kandi ndahita nguheraho mu kanya kugira ngo ngundi mwanya reka tuvuge rero mu bihugu by'abaturanyi turacyari Brussels ariko ubwo ngubwo kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yari Brussels muri iriya nama yahuje nyine Afurika n'ibihugu by'i Buraya niyo nama ya mbere ahuriyemo na Kagame kuva yajya ku buyobozi ntabwo barahura nibwo bwa mbere bahurira ahantu hamwe nk'abakuru b'ibihugu bibiri cyangwa abaturanyi babiri kuva ejo abantu baranyandikiraga bati turizera ko Kagame azahura na Neve ndavuga nti tuzayibara tubibonye nka byari by'umukobwa ati nzarongorwa ati nzayibara nageze urumva urumva noneho ikintu cyantunguye rero uyu munsi nahoze ndeba mu Rwanda kuri Twitter Kagame yahuye na kanaka yahuye na perezida wo muri Guinea Bissau witwa ngo perezida Omoro Sisolo niba Sisolo Embalo bati na Biruta Kagame yahuye n'abakuru b'ibihugu Kagame yahuye n'umwami Kagame yahuye na prime minister wo muri Bulgaria Kagame ariko kibazo ati bamwe twacanega kuri mbuga nkoranyambaga avuga ni tuzabireba niba neva huye na Kagame bizahita bishimangira wa mubandu yavugaga urimo gukorwaho hari uwavuga ati wenda kugira ngo bahure byateguwe hakiri kare ariko se iyo Kagame na Tshisekedi bahuraga buri munsi ahantu Kagame yagiyaga na Tshisekedi bagahita bifotoza bagahita batwitinga ati twagiranye inama iyi n'iyi byananije iki kugira ngo tubone n'agafoto k'abakuru b'ibihugu ariko ubwo ndavuga sindi umudiplomate ubwo rero nzabigarukaho mbaze cyondo uko iyo abantu b'abaturage bahuye bigenda bite bataranasuzanya ku munsi wa mbere byari kuba ari ikintu gikomeye cyane bahuye ariya bagasuhuzanya hari amafoto nye mbona berekana Abi wo muri Ethiopia na Kagame umwe ari hariya undi ariya ukabona ugasanga ayo mafoto bari language signification indi zirimo gutanga ku bantu rero twagiye twarikira bino biravuga bati niba Kagame adahuye nawe bifite ikindi kintu bigaragaje reka duhera ngati make umuturanyi wawe umuturanyi aho ngaho mu Bwongereza muhuriye ahantu nta nubwo umubwira uti uraho nevo uraho komera cyane nubwo wenda bitaba big deal ariko abakuru b'ibihugu n'ibintu bikomeye cyane kuba Evariste ahuye na Kagame ku nshuro ya mbere mu nama ntitubone n'akantu k'agatwitter cyangwa akantu k'agafoto hari meaning bifite kuri diplomasi y'u Rwanda n'u Burundi
rega Bwana Serge niba twarakurikiranye ibintu byagiye bivugwa ku mpande zombi Kagame niwe wenyine ufata iyo initiative akavuga ko umubano wabaye mwiza abarundi bigeze babivuga nta nari amagambo duheruka ya neva nige yavugaga ati igihugu cy'ikigaya ki igihugu cy'abavandimwe bakira bajyajyana anabasengera ati mana nyagasani ubavane mu mutima w'inyamaswa batubanire neza baba abantu ibyo byarumvikanaga icyo bivuga ariko Kagame we amaze iminsi ari byo yivugira ko umubano ari mwiza ko nibyo yizeza abanyarwanda amfeti bigomba kuba byaramuteye ikibazo cyane uriya mubano w'u Burundi ariko rero kuba abarundi bo ntago ari abapfayongo ngo bazajye kujya kuvuga ngo umubano ni mwiza ngo bajye kubiririmba na Kagame babizi neza ko umugambi wo kubagirira nabi ugihari ntiyigeze awuhindura ntiyigeze yagize gita ibyo bamubajije bamubwiye bati nibura kohereze bari abantu bakoze kudeta bakaba barahugiye iwawe ariko we yararicuritse ati reka da ati n'abantu bamugira ntabwo ndababa kandi urabizi ko aribo bari mu gukorera muri leta itabara irwanya u Burundi ubwo se abarundi babarinjije bate kuba bakwemera ko umubano wagenze neza umubano umeze neza mu gihe atari yabaha abo ngabo kandi ari mu kubatera nyuze muri leta itabara ibyo ntibishoboka ibyo rero kuba batahuye ngo basuhuzanye Kagame uramuzi ni umunyamayeri ashobora kuba agira muri bya bindi urabizi abantu babaruzi n'abaki urabizi ko abyemereramo iyo umuntu yishe iyo umurozi yishe umuntu ntago ajya kumuhamba ngo biramukenya cyangwa niyo ateganya kumuroga ntabwo agenda yifotozanya nka buriya wasanga bahuye akaba yamusuhuje ariko akavuga ati uyu nguyu ejo bundi nzahita ntarahago nakwirwa nifotozanya nawe ibi ngibi ntabwo
akaba yabikoze ntabwo mbizi niba muravuze nzabaza abadiplomati ntabwo nkeka ko ushobora gusuhuza abashefu ndetse bose bari hariya icyarimwe ngo ubishobore ariko arabingenzi uvuga uti sinajyana nakoze mu biganza bya Emmanuel Macron sinajyana nakoze mu biganza bya Michel Charles Michel sinajyana nakoze kuba Neva yahura na Kagame akajyana adakoze mu biganza bya Kagame cyangwa abadukoze mu biganza bya Neva bifite sinifikasiyo kuri relasiyo y'ibihugu bibiri ngera ibyo mvuga by'abaturanyi
ariko se ni bariya ni bapapa
ni bapapa
ni bapapa
wenda ashobora njyewe ntabwo nakwasuminga ko batasuzagije ariko ibyo kujya kwifotozanya kugira ngo berekane ko banahuye Kagame ashobora kuba yarabikotye kubera ko Neva we ni umuntu wicisha bugufiya ni umugabo ugira ikinyabupfura ufite ibirenge hasi ntabwo izo za hayitebora aribyo akeneye yamusuhuza nta kibazo kugira ngo yerekane ko anamubabarewe n'umugabo rwose
niko nabivugaga nyine ariko rero kubera ko Kagame arimo gukora za meeting n'abandi bantu avuga ngo yakire perezida wa Guinea Bissau yakire prime minister wa Bulgaria yakire Kanaka yahuye n'umwami nebo wawe watowe manda akaba ari ubwa mbere muhuye ukanga muti byatambuka gutya muri diplomasi bifite icyo bivuze
donko icyangombwa ni uko abiririmba mbese ni uwo mubano w'u Burundi agomba kuririmba akawuvuga ubwira abanyarwanda kugira ngo bahumeke nk'uko ababwira ubukungu ariko ubukungu nta buhari nawe arababwira uwo mubano umubano nta buhari yuza kuba uhari aba yamusuhuje bakifotozanya bakagira gutya bati dore igihe tugiye kwandika cya gitabo gishyashya nk'uko Neva yabivugaga bati dusome icyo twanditse kibi ariko twandika ikindi cya chapitre reka da umugabo yarakamuryamye umugabo ariye ajya kwivugana nabo bandi batafite aho bahuriye n'igihugu cye igihugu cye bihana umupaka ariko ntabwo yagiye gushaka uwo muvandimwe uwo muntu baturanye ngo ari we bagira oya biragaragaza uko Kagame atekereza n'ibibeye n'ibinyoma arimo kugenda abwira abanyarwanda uwo mubano nta wari waboneka abarundi baragerageza ariko we ibyo ari byo byose icyo akeneye nuko yagerageza kubacurwaho agatimbura wa mugani nko kwakunda bivuga bakayoroga ikibakubise ariko abarundi baciye ubwenge nabo barabizi amagambo ya Neva ubwa yarivugira ntago twakwirwa tuyasubiramo
urakoze cyane uyu yaravuga ati Serge nawe urigiza nkana tujye umenya ko tugeze namwifuriza intsinzi nta message de felicitation yigeze namuha ubyumva ega turi mu kiganiro mba mbizi byinshi kandi burya ntago najya kuvuga ngo niko bimeze ariko njye ndareba gusa ni mu rwego rwa diplomasi bigenda bite umuturanyi wanjye aramutse atsinze ikintu cya mbere ni ukuvuga ngo ndamwohereza message de soutien mubwire yuko niteguye gukorana nawe niteguye kuzamufasha none turahuye amaso ku maso bigenda bite ubwo rero mwabibonye komedi ari naga mu magambo yenye kuri ingingo ko nta byitwaye ivugaho mbere ko tujya kuyindi utekereza iki kubyo Kagame yatugeje mu ndavuga ati muri geopolitique uburundi ibintu biragenda neza ntabyo twabonye uyu munsi wari umwanya mwiza yero kaze nziza kugira ngo tubibone tubwe tuvyo tubwiye ni ukuri aravuga ati uganda biragenda neza hano biragenda neza iriya mvugo ya Kagame abantu bayikritise baba bafiteho bahera ariko hano twibane ku burundi gato umbwire nawe magambo ahinnye icyo wakongera ku byipima cyo tubwiye
serije najemo ndakubwira Kagame wagomba buriya yabonye chance yo kwifotoza ndibuka ba bandi yasekaga yifotozanya na ba papa
yes.
Mama uriya mukuru wa European amwita mama
yes.
Babonye yifotozanya nabo biriya ni buriya nibo abirabura bayumva yabarenze kuko ntacyo bamuha ariko bariya n'abajya guhakwaho ni bashebuje abagiye kumukoresha kujya za Mozambique kujya za Central Africa kujya za Mali wenda arashaka ibyo biraka so no kubona uriya wa Guinea Bissau nuko yumvaga ngo no hari hagiye kuba kudeta wenda ngo nawe agira ibyo amuha mu bwira ati naguha abasirikare nagira ibintu nk'ibyo bakagushyiraho umutekano naho ubundi hari ikintu kirimo kugenda kivuka Kagame arimo kugenda asanga abanyafurika baramuvumbuye bo bamuretse gusa yuko ari umunyafurika bakamubati reka tumureke kubera kubaha abanyarwanda ariko we nk'umuntu barimo kugenda bamwikata cyane kubera imyitwarire mibi Uburundi rero bwo buragerageza ariko buri kiriya yuko ikibazo cyabaye njye ariko nanjye ntabwo nemeranya yuko bari abantu ba Niyombare n'abandi ngo bagerageje gukora kudeta babasubiza Burundi wenda babimura bakava mu Rwanda bakabatwara ahandi yo kubasubiza i Burundi ubundi bwo byo si impamya yuko umuntu aguhungiyeho wamusubizayo nawe wabaye iki sindiza ariko numva ibyo n'abarundi babisaba ari ukugira gusa ngo babwire ngo uko tubegeje hirya ntago baba babikomeje kuko ndizera yuko bazi yuko wahunze abayahunze
none ari ubaye nk'ubivuga gutya iyo Kagame yirwa avuga ngo badutware twebwe turwanya Rwanda batware kana gaturwanya babamuhe kandi we iyo batamuhaye ajya kubashimuta erega turavuga
ati Sergio niyo difference Kagame ntabwo ari kimwe abarundi ntabwo bari kimwe na Kagame Kagame ni umwicanyi Kagame ntiyubahiriza amategeko mpuzamahanga Kagame nta kintu kimwe yubahiriza we nibyo ubusamo nikimenyimenye ibyo turimo kuvuga ubu ngubu ntabwo yubashye umuturanyi
aho mvuga nyine nibyo waruvuze ati uremera yuko atabatanga ariko Kagame niwe hubwo ujya gutwara abantu bamuhunze badafite n'icyo banakoze
ibya bindi se ngo njye ibya bindi uvuga ngo njye icyo nifuza ntabwo nyifuriza abandi ni ukwikunda kandi serije ikibazo nuko bikora afite ubutiriganye n'ububeshyi n'uburyarya akabeshya ati njyewe ninjye uhagarariye Afurika uribuka ubwe yivugira ati mbundi mujya mu Burayi gukora icyo kwifotozanya na ba papa na ba mama yarabivuze kandi yivugiye i Kigali hariho na ba piyazi bariya ba mbeki n'abandi bose uribuka bamureba bamukomera amashyi cyane ubu se hari urusha Kagame kwifotozanya na makuru cyangwa nabo ba Bulgaria bavuze n'abahehe kuri njyewe ibyo arimo gukora akoze ahubwo ahuye aretse bari agahura na president Ndayishimiye nibwo natangara navuga nawe si noneho umutima w'ikinyafurika umutima wo gusabana na bagenzi bawukuye buriya kuri we yumva yarabasize abayumva ari igihangange cyane nubwo agenda avugira Afurika ati byiza biba byiza Afurika ikize hamwe ni ukugira ngo abone ahazamukira kuko adakoresheje iryo zina rya Afurika nabariya ntabwo bamubona so ni igikoresho cyabo rero kuri Afurika wibuke serije ibyo nababwiye Kagame arimo gukoreshwa n'abazungu nk'uko bakoresheje abakitu b'abirabura kugurisha abirabura ntabwo umuzungu yari kugenda ngo avane umwirabura iyo hatari kuba ba agenti b'abirabura
bakitwa birabura bashambuka gurisha abantu babo kuko babahaye impigi babahaye n'inderwamo zo kureberaho na gunpowder ni history yacu ikutubwira na Kagame rero nibyo arimo gukora arimo kugurisha mbese arimo kurivasinga independence abirabura bagendaga babona sanduko binatangaje wibuke numwe mu bantu batukaga Mugabe numwe mu bantu batukaga Gaddafi n'abandi bose bagerageza kurwana Afurika niho barwanya kutareba ndayishimiye arabiza agomba kuba afite n'isoni nenewe isoni arazifite ibyo yabakoze ibyo yagize ibiki wibuke ndayishimiye niwe wari sekuritari jenewe w'ishyaka FDD igihe bavuga ngo bazamumesa urabyibuka wowe urabizi neza so mu magambo make ndumva ari ibyo ngibyo ntago ndi umuhanga muri diplomasi nge ndi umu activist abadiplomate turafitemo mwihuriro uzabazane
nibyo nibyo abatwandikiye bati baragira ati iyo Kagame avuga umubano w'u Burundi n'u Rwanda ko ari mwiza abavuga umubano afitanye na Rege Tabara urumva abo ni abatwandikiye aravuga ati birashoboka ko reka ibyo mbyihorere hari abantu bifuza ijambo badukurikiye muri studio mu kanya turabaye ijambo ariko hari akantu waruvuze Kagame yita abantu ba papa nyine ndabyibuka abaseka abanyafurika ngo bajya i Buraya kuvugira abandi ba papa ati mudutabare kandi ati babagira ngo batari ku bandi banyafurika bene wabo
But as far as I know these Rwandans here we Rwandans and I want to believe we Africans No, only one God, not their fellow human beings acting like God. To them. No?
Anyway, iyo audio iragenda buhoro sinzi ikibazo ifite ishobora kuba yarangiritse urumva harimo retari y'amajwi twigeze kuyikina murabyibuka nyine ndumva ni reference nagira ngo nkore ariko murabyumva muri studio Mary wifuje ijambo kuri ingingo ubanza mwamutwumva
yes uranyumva
turakumva neza umwaka mushya muhire duherukana Russia twizere ko muri amahoro
yes umwaka mushya namwe mwese abari ku pano yawe ariko ntabwo ndi buri yatwinge kuri icyo cya nyuma ndaheraho twatangiye kuko na forunge ikiganiro it's very interesting actually debate and
thank you
nataka kugira ngo bwa mbere mpe actually to echo cyangwa se guhimba intege kongera intege abagiye batangira ku bintu bagiye baheraho kimwe cyari ku political integrity cyangwa se politiki ishingiye ku cyo icyo wavuga ku hari ikintu bajyaga bavuga ngo umuntu nyarwanda kubona akazi agomba kuba ari indakemwa mu mico no mu myifatire so politiki ishingiye kuri ibyo byombi kuko ariyo yubaka igihugu ibyo tuba tunenga henshi bigenda biterwa no kubura kw'izo values mu community mu buyobozi mu bintu nk'ibyo so twari twahereye ku bintu byavugaga ngo twebwe niba turimo kugerageza kurwanira impinduka twakora iki gitandukanye nicyo turimo gukritika aho rero ndagenda ndacaho nihuta kugira ngo ngere actually ku debate nge ya ngombwa na hera ku byerekeye Afrika na biriya bya vaccinations ku vaccinations ndahera ku advocacy twebwe dukora mu Africa as a whole not really Rwanda iyo bigeza aho ngaho nsa nkutandukanye naho namwe bitavuga ko dutandukana ariko ku buryo ndeba bigger picture and I will give you an example u Rwanda katubwiye ngo abanyarwanda ku bagiye baba hanze nubwo batari bafite u Rwanda babayeho right bivuga ngo niyo u Rwanda sinifuza ku Rwanda ruta succeeding kuko ni igihugu cyanjye ho niyo talking of patriotism njye wongerageza no kubitandukanya n'umuyobozi wagira ikibazo n'umuyobozi policy wise ariko ibyo ntabwo byavuga ko amahirwe u Rwanda rwabona nk'igihugu cyanjye ntaya supporting so
ariko twabishimangiye rwose twabivuze twabishimangiye
yes so nicyo rero mvuga ngo ibyo when we are talking of cyangwa se ibyo tuvuga ngo kwinkareginga gutorereka ngo opinions zitandukanye this is one way of testing it nkunda gutestinga It's one way of saying that ese sheriza arabyumva te cyangwa se undi arabyumva te. So uko ku vaccine rero ndimo kuvuga. Ndahera ku bintu nka bitatu. Abanyarwanda baba bafite iki gituma abanyamahanga cyangwa se the western world zibibonamo kurusha abandi banyafurika. Icyo ni cyo kintu tutajya tumenya buryo. Icya mbere u Rwanda uretse ubuyobozi burucyarenginga, we are a welcoming community. We don't hold to the West. Ubundi bindi bihugu biravuga twagiranye ibibazo na West, so therefore they are not coming back. An example is Macron. Ntabwo yagatekereje ko current u Rwanda n'ubuyobozi bwabwo bwakagize relationship ifatika n'Ubufaransa. But that was politics, that was history, it's gone, we are moving forward. So your open-mindedness, it's saying Abanyarwanda, despite challenges bafite by'ubuyobozi bubacyarenging. Having said that, ziko ubushobozi tutabufite rwose. Ariko icyo turimo kugerageza no kugabanya ku rwego rwa Afurika ni ya dependence syndrome na brain drain y'abanyafurika bakwayaringa noregi bakahomya bakontributinga to the development z'ibindi bihugu, kandi natwe dushoboye. Iyo urebye nko mu bihugu mu medical field hano, Abanigeria nibo bari mu hospitals. They are the doctors, they are the nurses, they are even to when you are going to National Institute of Health here, abakora research ni Abanyafurika. Niba dushobora kubikorera hano, niba duhe iyo technical know-how ibihugu bya Afurika bigerageze. So when you look at that angle, u Rwanda bakarushyiramo, honestly ngiwe nabihe plus despite the political challenges that we've had. So reka tugerageze gutandukanya developments zifasha Abanyarwanda vis-a-vis iziza zitirirwa umuntu. Aho again iya opinion mvuga ngo ubwo niko mbyumva. Njyewe tavuga ngo ntiyabyumva ukuti. That's what I wanted to contribute on that.
No, turavuga rumwe kandi twatari tuvuga tuti byakabaye byiza kuko iriya mishinga ikoreye mu Rwanda ikabasha kugira icyo ifasha Abanyarwanda, nta utabyishimira. Ariko in the long run cyangwa irebe kuri politiki y'u Rwanda yubatse, ubona yuko ibintu byinshi cyane ni Kagame ni umwejeti w'abazungu afite inyungu ze abasigasira kuruta guteza imbere Abanyarwanda muri rusange. Reka tujye ku zinyungu wenda ubwo tubaza ubwa.
Actually, indangiriza ko ibyo birantwara no ku kindi kintu Raila Odinga anini Uhuru yavuze ku gihe cya Raila Odinga. Abanyakenya bamugira bati wakena nabo bareke bagende bariya barayobye. Arangiza ati where are they going? They are Kenyans. You get what I mean? Abo tuvuga they are one,
yes,
they are us. So, come let me tugomba kumenya uko turi bose kuko bafite what we hold dear to, which is the country. And therefore, when somebody has what you hold dear to, you really find a way to also share together.
Yes, twihuta kugira ngo tujye ku nyimbo
ya Mary. Urakoze cyane, wakoze no gufollowinga no kwintervininga. Intervention yawe, as you said, it interesting. Bottom line ni iyihe rero? Bottom line cyangwa se icyo tutagomba gushidikanyaho nuko twese twifuriza u Rwanda ineza. Abanyafurika turayifuriza ineza. Abanigeria bari aho ngaho barimo gukora ibyo ngibyo kubera politike mbi ya Afurika. Abanyarwanda nawe ndizera yuko bimeze wenda n'abandi benshi muri aho ngaho, kuko mudafite indi cyose yo kugira ngo skills mufite aho ngaho n'uburyo n'ubushobozi mufite aho ngaho mujye kubutanga muri Afurika mu Rwanda mwisanzuye. Ni given. So kubyirengagiza rero ibyo ngibyo tukavuga ngo ibintu nibijye mu Rwanda, twaba dusa nkaho turimo natwe gusasira tutarabanza kureba the root cause y'ikibazo cyo kuba u Rwanda badashobora kubushyiraho iyo biotech n'ubwo u Rwanda rwagerageje cyane badashobora kubuha ngo nibujye gukorera hariya. Ntabwo ari uko ari igihugu gitoya, nuko ubona ngo bafunze gusesa abagina, nuko ubona ngo ejo bundi bashobora kuvanaho leta ibintu byo bikameneka byo bavuze bya politiki. Ariko ni nuko uburezi bw'u Rwanda kubera politiki mbi butuma abanyarwanda batagira badakora iki batagira ubwo bushobozi. Hanyuma ikindi
gikomeye cyane nuko abanyarwanda badashobora gukora iki badashobora kubishyura izo wages zatuma bahaba umaze kubona ubwo bushobozi that's why abantu bajya gukora hanze ni security first of all security yabo kubgwabo kugiti cyabo because leta ahanze aho muri ntibashobora kuba controlling icya kabiri nuko ushobora kwishyurwa neza ntuhabwe ubusenda but lastly and most importantly nuko nyine uburi free aho handa huri uheraze mu Rwanda ugomba thinking in one way ugakora one way uko leta ibishaka ni kugenera uko bigomba kumera so bottom line nongere nyisubiremo twese turifuriza u Rwanda ineza twakwishimye iyo bintu byagakoreye u Rwanda ariko ntabwo dushobora kwirengagiza situation iriho mu Rwanda ubu ngubu ituma ibyo ngibyo byo bizaza bino bya mbere bibanze gutungana icya mbere cyo gutungana ni ikihe rero ni ubuyobozi bwiza ni ugusubiza abanyarwanda bose ubwisanzure ni ugufungura all political prisoners kuko niyo bayenteke bifunguye yo ibubizi abanyarwanda munsi tuzaba strong tukandastandinga n'abanyafurika tuzavuga tutibira ibintu murimo kubikora ahantu habi right now China irimo ifite ikibazo cyo kubidashobora gukora ibintu kubera de Uganda bari abantu barimo babasiramu barimo gufungirayo so you know it wora bizi uri kubyabaye Bangladesh abakoreraga imyenda uko byagenze these are things that we have you can't separate politics from economics niko bimeze rero iba politiki y'u Rwanda ari mbi you say it the way it is murakoze
urakoze cyane comrade Ali ikintu cya human rights value n'ikintu gikomeye cyane igihugu kitubarizwa uburenganzira bwa muntu akenshi gihura nyine n'ibyo bibazo kandi ni nacyo kibazo dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu munsi hari abantu bavuga bati ntimujya mu Rwanda ntimujya mu Rwanda kuki mudasura u Rwanda hari umuhungu twawe yarambwira ati when the last time I went to Rwanda namubwiye ikibazo cyo kujya mu Rwanda ahubwo ikibazo ubuzima bwanjye mu Rwanda ngiyeyo ese ngiye mu Rwanda nagaruka cyangwa ubuzima bwanjye bwasigasirwa you see uzabona murabwira ngo ibintu uvuga ngo birabivuga ku bisoma kuri internet ngo ntabwo ujya mu Rwanda abajya mu Rwanda se nibagaruka ni bangahe nimuhanze muhagarike kwa byuzi ngo buzere ngaze bw'abantu epe mati urabyibuka Violeta harya ni Violeta madame Rukundo
yes exactly
ubu turavuga bahati baravuga ngo yagiye Uganda ubu se bahati byamugendekeye bite nta wanze ko iterambere riza mu Rwanda nta wanze yuko abashoramari bazana imari ariko ikintu cy'uburenganzira bwa muntu mu gihe kitubahirizwa mu gihe umuntu ntacyavuze kuri kariya gatsiko byo kumwanyisha ngo ntabwo mberuka mu Rwanda mu Rwanda se ni iki ikintu kibara mu Rwanda mwese bona nkakimenya kandi nkabona facts ziruta wowe wari uhibiriye reka tujye ku yindi nkuru rero
reka kuvunika cyane hari umusore wari umuhanga cyane muri mu bintu by'ubuganga nyine nanone veterinary thing yari umuganga mu Burasozi baramureshya ajya mu Rwanda ntibamwishe hanyuma se gasakwe ntiyari cardiologist ntibamwishe so abanyarwanda nibyo bafite skills where they are doing very well ariko najya mu Rwanda he doesn't tour their way he's gone baramwishe so mary rero byumve yuko we are all patriotic actually niyo mpamvu turareye major we are all patriotic but tugomba kubivuga nk'uko biri
ya reka dukomeze kugira ngo tubone umwanya ko muri DDN nagira ngo tujye kuri ingingo ndagira ngo nguhereho kuri iyi ngiyi kuko cyangwa ni epima ndakeka ni komere DDN ngira ngo dukomezanye kuri iyi turacyari mu Rusenyi ibyo byose ni mu Rusenyi ntabwo turagaruka mu Rwanda nyine kuko Kagame yavuze ibinyoma byinshi hariya mu Rwanda nako abwira abazungu niyo mpamvu nitwe cyangwa twabwe tuti Kagame imbere y'abazungu amagambo avuga abasize isukari gusa bumva ari free talk cyangwa amagambo abaca mu matwi akumva ameze neza hari ikintu yavuze ku miyoborere politike n'imiyoborere myiza ngo ni nk'uko umubiri n'imiyoborere myiza ngo nk'umubiri ufite ubuzima buzira umuze murumva ikintu bivuze ubuzima buzira umuze ni umuntu utarwaragurika ni umuntu ufite uri muri good health ubuzima bwari bwiza none baravuga ngo iyo miyoborere ibangamiwe ni nko kugira ubudahangarwa bw'umubiri buke bwibasirwa n'ubwoko bubonetse bwose bw'indwara tubashyira muri politiki rero hano tuba turi mu buzima iyo umuntu atarwaye iyo umubiri wawe producinga neza uturemangingo ugahangana na za microbe na za virusi uri muri good shape politiki ya Rwanda rero tubishyizemo angaha abantu bose bafite ubwandu cyangwa bafite ibisigisigi by'ubwandu bafite za diabete bafite za HIV bafite imivuduko y'amaraso bafite you name it ibisazi byo mu mutwe politiki ya Rwanda igiye kwirira nuko twayireba kuko Kagame n'abatanze urugero rw'umuntu muzima ufite babasekera mu mubiri bahangana n'ubudahangarwa bwaturuka kandi kugira ngo bubahungabanye reka tuke muri politika no turebe uko bihagaze mu Rwanda ubu twavuga yuko mu Rwanda koko heze politike mu Rwanda ifite état de santé nk'iki Kagame atubwira cyangwa niwe wayihungabanyije abaganga baze kumfasha ko ngewe nasanze yatanze urugero rwo mu buganga ni rwiza hano baravuga bati wirinde umenye ibyurya umenye ibyunywa ukore siporo ugire gute ukore diet utsa kubaho n'imyaka ijana ariko se politike y'u Rwanda wawe imyaka ijana muri iriya atomosifari ya Kagame dushyiramo epi make reka ngwere ndabona se rugendo ntamubona umbwire uko ubitekereza nk'umuganga urahari ntabwo nakubonaga ntabwo nakora reka mpite nkugaruka noneho ubwubonetse gerageza aho bikire muri politike y'u Rwanda we yabivuze nk'inama abaganga batugira zo kwiyitaho kugira ngo tugire ubwo budahangarwa bw'uko indwara zatwataka zikatumunga sibyo none tuyishyire muri politike y'u Rwanda umbwire uko bite Kagame kuko yatanga ruriya rugero tuzi uburyo ariwe virusi ntagire ubwo ndamututse ndakoresha amagambo ari muri domaine y'ubuzima iyo ufite indwara nk'izo bavuga tufite virusi n'iyi ufite indwara n'iyi haba ari ukuvuga ngo ni Kagame mbwira ndavuga ndasubiza ibyo yavuze abwira abazungu hari iba muri iyo nama ya African Union na European Union komeje ijambo rijyanye
urakoze cyane Serije reka nanasuze Mary nawe wawe intervenye wa waje kudusangiza ibitekerezo kandi yavuze ibintu byiza by'ingenzi Serije ikibabaje burya ngewe nkunda kubona nuko cyane cyane mu bayobozi ba Afrika ukajya no kuri Kagame usanga imvugo atari iyo ngiro kuko ashobora kuvuga kuri ya burya bakavuga ngo ubuyobozi bwiza good governance ariko yagira nko mu Rwanda noneho bagatangira kumubaza ngo ariko ngabungabu ngo bavuga ngo human rights ngo batwita abadiktateri ngo bazakuraho Kagame gute ngo bakoresheje izengira noneho ugasanga ari no kwivuguruza ahubwo ariko kuko urebye ikintu kinini kujya ngo wenda nanasubize gatoya ku byo Mary yavuze akenshi impamvu dushobora kwibanda kuri politike cyangwa se kunenga nko mu bitagenda mu gihugu cyacu cyane kuruta uko twavuga n'ibigenda nuko tuba tunagikunda tuvuga tuti ibyagezweho kuko byagezweho sinumva n'impamvu umuntu yatindaho niba wasukuye umuhanda sinumva n'impamvu ngewe natinda kuba wasukuye mu nzu yawe cyangwa se wasukuye umuhanda ariko niba wabikoze warangize ukabangamira uburenganzira bw'abawe mu rugo ariko ukazajya uvuga ngo ngewe inzu yanjye nahoze nayisukuye cyane ibyo nta kintu biba bivuze natwe turumva tuti aba bantu aba bazungu ikintu cya mbere baturushije dushobora kuvuga tuti ariko aba bantu ibi bintu bagiyeho gute kuki bo babashije gutera intambwe bateye ikintu cya mbere tubona ko bari bafite ubuyobozi bwiza nta byera ngo de bashobora kugira rimwe na rimwe utubazo ariko ugasanga hari intambwe mu by'ukuri bateye ubutegetsi ntazakudeta bakigira kugira ngo nta mpunzi za politike bagira ugasanga bo ntibarinde gukomeza kuvuga ngo umwanzi wabo ngo agomba kuba umunyagihugu ugasanga hari n'uburyo ubwabo bakemura ibibazo bashobora kuba bagirana n'amakimbirane bashobora kuba bagirana uburyo babikemura none twebwe tukibaza ibyo byose twebwe ko tubizi nk'uriyo uvuga ngo politike nziza mu by'ukuri buriya ashobora kuvuga ko afite politike nziza udafungura urubuga rwa politike uhora ufunga umuntu wese kwifuza no kwiyamamaza n'umuntu usanzwe mu by'ukuri yagura ujye no gutsinda akifuza kwiyamamaza wowe niwe uri umuntu w'igitangaza wakoze ibintu byinshi by'igitangaza ubundi watinya umuntu ugiye kwiyamamaza ngo kuba yaba perezida wajya kubitinyamo kubera iki ariko ibyo byose bikaba
bikomereje serugendo no kukunganira gato nta nubwo arega urubuga rwa politike runakenewe buriya icy'ingenzi ni n'uburenganzira bwo kubaho uburenganzira bwo kubaho ni ikintu gikomeye cyane kuruta gufungura espace ya politiki.
Urakoze cyane. Namwe bigeze kubivugaho byo kuvuga ati abantu dushobora kuba tutavuga rumwe cyangwa se tutabivuze kimwe, ariko ntibigombye kuduhindura abantu ngo serize abatagenda mu Rwanda ngo kubera ko ngavuga ngo kuri radio itahuka ngo hari igihanenga yuko hari umuntu bari abantu banenga bitoya cyangwa se batabana nenze pe uzarebe n'abanyamakuru bitwariye ngo baranenga bari abacyuma bajye bafatwa cyangwa se batu usanga buri gihe banigengesera cyane mu by'ukuri nta kintu baba bavuze wavuga ngo ngimi ni ukunenga kuvuga ngo umuturage umuntu w'umudeso ngo yagiye aramubangamira ngo ubwo wangishije abaturage ngo ubutegetsi. Ibyo bintu rero ukibaza uti cyangwa se ibintu by'umuntu ejo wundi nari ndi kureba uburyo uriya mukuru w'igihugu cya Tanzania yari ari kuganira n'umwe mu bantu bari barwanye ubutegetsi cyane bari bageze n'ibibazo ku gihe cya Magufuri. None ukazajya unibaza ariko ubundi twebwe kugira umuyobozi udashobora kuvuga ati njyewe nanavuga n'umuntu tutavuga rumwe ubundi cyangwa se sinakwihanganira ngo njye njye imbere ngo nirirwe ntuko abantu ngo bariya twababariye abajenosideri aba naba utsamo abanyarwanda n'ibice abandi bararenze batakigira ibyo ngibyo wabonye muri Kenya ukuntu batangiye kugenda bifata ibyo bihugu byose byitwara gutyo. Twamaze kubona yuko uko bigenda bitera intambwe nziza ya politiki nziza uko bitera intambwe ya toleransi ni nako n'izindi buzamuka no mu bukungu bigira uburezi bwiza butangira kugira inganda usanga niyo developoma ihita ikurikiraho. Ariko ibihugu buri gihe bifite abategetsi b'ibitugu umwe ajya kuvaho ari uko intambara zibaye ari uko za kudeta zibaye buri gihe uzajya usanga n'ubukene wita bukurikiraho. Biriya rero ikintu ngiye kimbabaza ni uko hari igihe avuga ibintu agakora amadisipuri yego baba babimwandikiye ariko ukibaza uti ibyo bintu uri kuvuga uri kwifuriza iyo Afurika byabanje iwawe ufitiye n'ubushobozi yuko ushobora kuba wabishyira mu ngiro kandi ukaba ntari uri no kubivuga uri kubyifuriza abo bandi b'Abanyafurika bitangira ibyawe niba ari byiza ubundi byiza wagombye no kubikorera abawe wabikoreye abawe noneho ukareka kuzajya ukomeza kuvuga ko ngo Abanyafurika ubwo urabona niba baravugaga ko we ngo yahunze ngo ubumwe n'amahoro n'amajyambere uyu munsi umuntu wari warahunze akavuga ko abandi ngo bagiye kwangara ko bahunze amahoro bahunze ubumwe bahunze iterambere yabazaniye bahunze ubwiyunge amaze
kugemera gato nkurogwenda none kuvuza ibintu bimwe nari kuvuza gukomozaho. Ibi ni ibintu bikomeye cyane ejo bundi nagiye kora mbona umwana wanjye arambwiye ngo muri Black History Month ngo bavuze kuri Kagame arambwiye ati we doing Black History Month project on social study and we were using the site and then there was a topic about him who ahita shooting photo ya Kagame arayinyorereza ngiye gufunga ibyo bintu nsanga naho Kagame yavuga ngo I understood the first hand ngo arabizi nk'umuntu wa mbere ko ikibazo cyo kuba impunzi bavuga ku kibazo cyo kuba impunzi aravuga ati icya kabiri ati byambayeho ati sinabibyifuriza undi muntu ati iyo ni experience yaragize ati icya gatatu ati icyo byasaba n'icyo byatwara nzakoresha uko nshoboye kugira ngo mbashe kubona igisubizo cy'ibyo bibazo hasi bakandika bati power genocide ambition vision and the triumph. Umwana yabinyoreje ndavuga ni uyu mugabo mukuriye ku hari nzi kumuzi arambwira ati that's your president
urabona ko disikuru ze uretse ko baba babimwandikiye nk'ibyo ngibyo kuko uzarebe nk'amagambo avuga iyo batamwandikiye ari imbere y'inteko amagambo avuga usanga ari amagambo arimo iterabwoba ryinshi cyane agasuzuguro ubwibone ariko ubundi mu by'ukuri ibiriya bintu avuga yifuriza ngo abo Banyafurika niwe wavumbye ubundi no kubyifuriza Abanyarwanda kuko nk'uko avuga ati nabaye impunzi sinakwifuza kubimuha. Iyo utangiye kubaza ikibazo cy'impunzi rero ngabo ni abajenosideri ngabo ni ibisambo ngo basize bibye mu by'ukuri uribaza uti kuki Tanzania yo itavuga ibyo ngibyo ntawajya kubibaza ngo ziriya mpunzi uwo muntu uwo mugabo wari wahunze yagiye mu Bubiligi ejo mundi yari yicaranye n'uriya mukuru w'igihugu uriya mudamu mukuru w'igihugu cya Tanzania. Rone ukibaza uti weho kuca utakora iyo efforu yo kuvuga uti reka njyewe ndebe ikibazo abo bantu bavuga ko bahunze kuki aba bantu bahunze ureke urwitwazo ureke gukomeza kubita amazina ahubwo ushaka uburyo abanyarwanda bose bashobora kuba bagirana b'igihugu nk'uko nabifuza igihugu nk'uko n'ubundi wavuga uti njyewe sinakwifuza kuba arona kwifuriza kuba impunzi kubera ko nabaye impunzi. Ibyo rero usanga ikibazo ari nuko imvugo itajyana n'inzira. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane abadukurikiye bari we nsoma ubutumwa kuri WhatsApp kuri YouTube ntabwo nabasha kujya ku monitoringa nsoma ubwa buri wese. Kuri WhatsApp yarandika ati Serge politique political health y'u Rwanda ihagaze nk'uko ubuzima bwa Kagame buhagaze. Urumva rero niba ariko Kagame ahagaze niko bimeze. Ngarutse kuri biri umwana wanjye yambwiye wiga mu mwaka wa 8 wa primary ngo bigaga kuri Black History Month turi mu kwezi kwa kabiri bagira abisha abantu bantu b'abanyafrika ubwo rero bagwa kaga yari ku rutonde uwo mwarimu sinzire nawe hari ikintu bamuteye kugira ngo azane ya topic. So mujye mumenya n'ibyo mubwira n'abana banyu keke nabaye byarantunguye. Epimati mbere yuko tujya kuri ingingo nawe niwe nashaka nawe kunayivugaho gatoya reka tugaruke ahangaha Kagame nyine agereranya cyangwa bavuga ko agereranya politiki y'imibereho n'imibereho myiza nk'ubuzima bw'umuntu. None turebe ubwo buzima bwa Kagame nk'uko umuntu abwiye ati ugiye kureba yarabivuze ngukira yaragiye kuvuga ngo political health y'u Rwanda wayireba nk'uko Kagame nahagaze.
Yitabiriye ikiganiro kivuga ku mahoro, umutekano ndetse n'imiyoborere. Perezida wa Repubulika yatanze ikiganiro aho yavuze ko imiyoborere mibi ariyo nyirabayazana w'amakimbirane abyara umutekano muke, ikaba ikwiye kwitabwaho mu rwego rwo kubisigasira mu buryo burambye. Yavuze ko politike n'imiyoborere myiza ari nk'umubiri ufite ubuzima buzira umuze. Avuga ko iyi imiyoborere ihuye n'ikibazo biba bimeze nk'aho uwo mubiri ubudahangarwa bwawo buhuye n'ikibazo ku buryo indwara zose zitangira kuyibasira. Umukuru w'igihugu yavuze ko ibihungabanya umutekano atari umwihariko ku mugabane umwe, ari nayo mpamvu hakenewe imitekerereze mishya ndetse n'uburyo bushya bwo guhuza ibikorwa mu kurwanya iterabwoba no gushyigikira ibikorwa byo kubaka amahoro. Yavuze ko ubufatanye bwo ku rwego rw'ibihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga ari bwo buryo bwiza bwo guhangana n'ingorane za none, kandi ko ibingibi ku bikorwa by'ingabo ku rwego rw'akarere bikwiye guterwa inkunga. Abayobozi muri iyi nama barebe hamwe uburyo bwakoreshwa mu gukemura ibibazo bijyanye n'umutekano ndetse no kubaka amahoro arana.
Epimake uramwumva rero inama Kagame nyine arimo yatangiye Buruseli agereranye umubiri w'umuntu n'ibibazo bya politike n'imiyoborere n'umutekano. Ijambo ni ryanyu wunganira Komerede Serugendo.
Yakoze Komerede Serugendo. Byonyine se duhere kuri icyo cya nyuma ngo umutekano w'ibihugu bya Afurika ugombye kugira guhurirwaho n'ibihugu. Urumva icyo kintu avuga gitandukanye exactuma n'ibyo yavuze ejo bundi imbere y'abadepite avuga ati njye hariho nzajya njya ntiriwe mbaza uruhusa ntiriwe ngira n'uwo mbaza. Ubwo se urumva bihuye, ni ibintu bitandukanye completely. Ibyo rero byo Kagame kugenda akihinduramo abantu babiri, umwe akavuga ikingiki ubundi akavuga ikindi, rimwe agaseka abantu baza gusuhuza ba papa na ba mama, none uyu munsi akabaze yaje gusuhuza grandpa. Donko ni umuntu yaje akambakamba aho kuza kwifotoza nk'uko yavugaga abo bandi babikora. Urumva n'umuntu iyo arimo kuvuga ibyo ngibyo ndumva hari akantu asa naho yakopeye ni Valentin wakakubwiye umuntu w'umunyayisirayeli wabivuze ati demokarasi ni kimwe n'ubuzima bwiza. Iyo urwaye nibwo umenya ko ubuzima bwiza wari ufite wari ukeneye ubwo buzima. Ati demokarasi iyo uyibuze nibwo umenya icyo yari imaze. None nawe yaje arabigereranya ati ubuyobozi bubi bumeze nka za virusi zakwinjira mu mubiri w'umuntu. None si ubwo buyobozi bubi, hari bubi bw'ababubaho buruta ubwe? Yaba buzi yaduha urugero ubuyobozi bubi bwarigeze bubaho bumeze nk'ubwe? Ibyo rero Kagame turamumenyereye mu kugira langaje ebyiri zitandukanye. ni wa wundi wigeze kuvuga ngira ngo washize imyaka niba ari 3 niba ari ngahe uwe urabyibuka neza bwana yahagaze imbere y'abantu mu minota 2 mu munota umwe avuga ibintu bibiri bitandukanye completement avuga ati niba wo utaricanye ariko ukaba ufite mwene wanyu wicanye kandi akicira akica mu izina ry'ubwoko bwawe kuki utasaba imbabazi ati njyewe uramutse ugiye kwica ujyana wica wica mu izina ry'ubwoko bwanjye nanjye nakwica wese kuki atasaba imbabazi donko urumva ni umuntu ushobora kuvuga ibintu bibiri bitandukanye icyarimwe mu kanwa kamwe n'ururimi rumwe wa mugani wa wundi wabajije umwami ati mu kanwa ugira indimi zingahe atugira urugaba n'urunyaga none nawe wagira ngo afite indimi eshatu cyangwa esheshatu mu kanwa ke akagira urwo avuga nk'umukarasi akagira urwo avuga nk'umuperezida akagira urwo avuga nk'umujura akagira urwo avuga ukayoberwa icyo ari cyo ni nayo mpamvu imitegekere yadushoboye bwana Serge njyeba akaba ari nayo mpamvu kwirwa ngoragoza ngo yari akwiye kugira gutya ngo nyamara yari akwiye kwibuka oya nimuze tumuvaneho ni nk'ukuguru ni nk'ikirenge cyaba kitakigeramo amaraso kigatangira kubora icyo gihe muganga afata icyemezo cyo kuvanaho uko kuguru kugira ngo utakontamina ahandi ahasigaye ugashyiraho iki ugashyiraho proteze cyangwa ukagendera ku mbago ariko icyo kirenge wagisezereye ubutegetsi bwa Kagame bugomba kuvaho kubera ko izo virusi yavugaga nizo zasegesha abanyarwanda uko babayeho mwihahamuka mu buzima bubi budashobora kuboneka mu kindi gihugu ni ukubera ubutegetsi bugomba kuvaho rero njyewe ntagoragoza ntifiteho kandi izo panse ko tubihuriyeho muri aranditse twese bwana Serge urakoze
epe make ugize neza wenda twareta tugaruka no ku cya kintu cya value abantu bakomeje no kuvuga twakomozeho na Mary yatubwiye burya value ni ikintu gikomeye cyane umuntu udafite value nta nicyo yageza ku bandi yanakubeshya ati nzaguha ibi n'ibi ari nayo mpamvu ubona turi muri iyi secret vision nyine RPF yadushyizemo babeshya abanyarwanda ko bafite value indangagaciro mu myaka ya 87 bashinga RPF mu ya 90 abanyarwanda barabibuka abatutsi bagenda ku bwinshi bari n'impunzi ku bwinshi abahutu barayoboka b'imfura wa mugani kuko njya mfuba babyumva ariko ikintu bakugira buriya ni value ni indangagaciro ikomeye cyane natwe tudafite value ntabwo twaba dutandukaniye n'abayisikuru hari uwanyandikije ijambo ry'umuzunguzayi kandi abazunguzayi ndabubaha wenda dukoreshe abayisikuru kuko wenda abazunguzayi tuzi ko ari abantu baca inshuro mu Rwanda babigenderamo dukoreshe ijambo isikuru cyangwa mu mirindi ijambo ry'ikinyarwanda ryiza umuntu ukubwira ati epimake ndagukunda kandi akwanga epimake rusiti yanjye kandi avuga ngo uramunukira kamba rero uvuga ati hari abantu barukira Kagame njye ntabwo ndagira ahantu bavangukana karanuka ariko iyo umuntu avuga ngo Kagame yarabamunukira biba bifite meaning ikintu cyitwa value rero muri politiki ni ikintu gikomeye cyane natwe abantu bari mu gihugu bajya bambwira bati erega turabareba ibyo mutubwira turabibona muzashyira bingahe mu bikorwa ese ntabwo muzamera nk'abariya muzaba musimbuye impinduka ngo nabivuze ati niyo dushaka nta munyarwanda utayibona nta munyarwanda utayifuza ariko baravuga bati twaba dupfushije ku nshuro ya 2 mubaye nk'aho musimbuye epimake wowe ugifite ijambo ariko reka ngarura aho ngaho iki kibazo kiranakomeye kugira ngo utange garanti ku munyarwanda na ya ntore navuze bakubita iburuseri mvuga nti biragayitse ko nanjye baramoteye barishima nawe barababayeho ntabwo nari nkwiye kwishima kuko nzi uburyo ubabariyo bakugize kuriya ariko nk'umunyapolitiki ushaka gutanga garanti ku mwenegihugu ugomba gutanga silence mberabyombi bivuga ko umunyarwanda uko yameze kose uko yaba areshya kose uko yaba atuye background ye constituency ye ubwoko bwe icyo duhuriye n'umunyarwanda ntawe ugomba kumuhungabanya mu buzima bwe ijambo ni ryanjye pimati
urakoze bwana Serge reka mbangirize kuri uriya munyarwanda w'iburuseri w'intore bakiriyeho imyenda bakamwambika ubusa ni ikibazo gikomeye cyane rwose ntabwo naba mu bantu bashobora kwishimira ikintu nka kiriya kandi uriya ari umunyarwanda byabayeho no muri bibiliya barabivuze bati yezu ntabwo yazi intungane yaziye n'abanyabyaha kugira ngo abagire iriya ntore ntabwo tuza kwicara hano kugira ngo tuze kuvuga abo tuze kubwiriza abo tuvuga rumwe nabo iyo umuntu agiye kwigisha abakristo ntabwo yigisha abasanzwe barigishijwe ahubwo yigishwa abo kugira ngo aze kubatiza nibyo nahereyeho bariya abantu b'intore iyo tuza hano nibo tuba turi mu kuganiriza kugira ngo tubabwire bahinduke tubereke ko n'abari vigitime ntabwo umuntu w'i Burayi wirwa yikorera ibikarito nk'uko Kagame aba yabanje kubimucyurira yabona yagira gutya agafata umwanya we akajya kupfusha ubusa kujya gukoma amashyi ngo Kagame yaje kandi yaraye amucyuriye ko yagiye kohoha yagiye ukomongana yagiye kwanga ariko uwo muntu akarengaho bakamwohereza bisi akagenda kubera iki kubera ko ari vigitime aracyafite ya myumvire bamushyizemo ko agomba kuyoboka agomba gukeza ubindi ubwo burenganzira rero tugomba kubwigisha abanyarwanda abari bo bose baba intore baba iki erega iyo ukurikiranye neza ukareba uko igihugu cyapfuye ushobora kuba ari abantu batarenga 200 muri kiriya gihugu bafata ibyemezo byo kwica abanyarwanda bafata ibyemezo byo gukenesha abanyarwanda ntabwo abantu bose bari muri FPR ntabwo umukozi ukora muri finance ntabwo umukozi ukora kwa muganga ntabwo gitifu ari we wese ari umugome cyangwa ari ngagomba kuzafatirwa ibihano kubera ko yabaye muri FPR ibyo se twaba dutandukaniye na FPR nyine ibyo rero byose turi konsya niyo mpamvu twahereye revolution yacu twahereye mu mitekerereze tuvuga tuti buri munyarwanda wese ni welcome mu ihuriro yaba ari uwaturutse hanze yaba ari uwaturutse mu ngoma z'ubwami yaba ari uwaturutse muri ka ya mbere ya kabiri ya gatatu yaba ari uwo ari we wese ihuriro ntabwo ari ihuriro ry'inyange bwana Serge ni ihuriro ry'abantu bavuga ko abanyarwanda amateka yacu twanyuzemo ari mabi tukayemera tukayasima ko yabaye mabi ariko ko iriya yo gukosora hari uburyo bwo gukosora abana bacu bakazabaho ubuzima bwiza twebwe tutashoboye kubaho iyi secret of violence ubu buhunzi ibi bintu by'agatebe gatoki akaba ari twebwe bigarukaho ni nayo mpamvu twarebye ibibura byose mu Rwanda tukavuga tutidere ngo kuko twabikiza dute twafashe ingingo esheshatu ibintu byose hari ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi hari amajyambere arambye kandi asangiwe kubera ko amajyambere ntago asangiwe bwana Serge urabyemera hari ubumwe n'ubwiyunge nabyo atari biriya byandi umunyarwanda byo kugira ngo bamwe bazajya bahora basaba imbabazi abandi nta kibazo bamwe bibukwe abandi ntibibukwe ibyo ntibigomba kugira umutekano w'abantu n'ibyabo ni gute abantu wabaka imirima yabo wabaka uburyo bwose bwo kubaho abari bafite amazu yo gukodesha ukavuga ngo ibyo birarangiye utuntu twabo twose ukatubambura ububanyi n'amahanga buboneye ugahera ku bihugu duturanye noneho nitahuka ry'impunzi mu cyubahiro ibyo bintu rero twebwe tuzabivuga kubera ko ibyo tuvuga turabyemera twavuze ko twahereye mu mitekerereze turabivuga ubungubu bizahinduka abitide bihinduke n'ibikorwa byacu abana bacu tubibatoze ku buryo aribyo bazakurikira n'ubwa mbere igaranti njye mbaha nuko barebika ibintu byahinduka n'ubwa mbere abahutu n'abatutsi bicaye bakicarana abahutu batagiye ukwabo ngo bakore ibintu byabo noneho baze kubivumbyaho abatutsi cyangwa abatutsi bicare ukwabo nibarangiza bahamagare ba Kanyarembe na ba Rizinde baze kubavumbya kuri ibyo bitekerezo noneho bajyane nk'ahari ntuza ubu twebwe turi abahutu n'abatutsi bafite ububasha n'ubushobozi bungana bwo gufata ibyemezo ku buryo nta munyarwanda uri butenekwe cyangwa ngo undi atoneshwe ibyo rero ni garanti dutanga nitugera no mu Rwanda uko tumeze muri aranitse hano uko tumeze mu ihuriro no mu Rwanda niko bizaba bimeze abanyarwanda bose bazabibona mu buyobozi bwaba bw'inzego z'umutekano bwaba inyubahiriza tegeko nshinga tegeko n'ubucamanza abanyarwanda bose bazaba bibonamo atari ukuvuga ko nagira ngo nibutse abanyarwanda bumve neza ko demokarasi tuba tuvuga demokarasi ntabwo ishingiye ku matora gusa demokarasi amatora ni agace gatoya ka demokarasi kubera ko demokarasi ihera mu gutanga ibitekerezo kubyumva mu bwisanzure mu bintu ibyo aribyo byose ukisanzura mu gutanga ibitekerezo ntubizire ukisanzura mu gukoresha ibintu byawe ntibabikwake yewe ukagira n'ubucamanza ukagira n'ubutabera nyabwo icyo ni cyo cya mbere ibyo bihari na demokarasi irakurikira demokarasi ntabwo ari ugutora gusa ibyo rero niho dutandukaniye n'abandi bamwe bumva ko ororo reka tuzagire gutya tuzazane demokarasi ya rubanda nyamwinshi noneho dutore bamwe baburiremo abantu oya ibyo bintu ntago bizaba ntago bizakunda abahutu n'abatutsi abahutu n'abatutsi siruti abamenye ni bo bagomba gutoragura abahutu n'abatutsi bazabone imbaraga n'ububasha n'ubushobozi bwo gufata ibyemezo ku buryo bungana abanyarwanda bose bakabyibonamo iyo ni garanti rero urakoze bwana Serge
Epi Mathieu arumbwiye ati ushobora kuzaba na pasiteri you never know nitusha kugera mu gihugu wenda ujya muri politiki ugashyiraho itorero nako kiliziya itorero rya biri no
ariko ni wa mobilization niwe komiseri wa mobilization
ya hari abantu hano bahita bavuga ati Epi Mathieu ndamukunda rwose nkunda kunabwiriza ndavuga ati kubwiriza rya sibye ba pasiteri reka rero mbere yuko tujya kwa Serugendo hari n'abatwandikiye hano ubutumwa bwabo kandi bashimire Weragira ati Serge nta mubano Burundi n'u Rwanda uzosubira kuba neza tant que Kagame adatanze baniyombare n'abandi bashatse gukora ku bashatse kugira coup d'état en plus Burundi buriho Burundi buriho burwana nande muri DRC Rede Tabara na Rede Tabara egare Kagame biracyari kure mubano urako byarenze cyangwa umushinga nawe udukurikira ndagaruka ku mirongo ya telefone mu kanya reka ariko mbanze njye kwa komandi Serugendo yamo tujye muri ekonomi gato munyemere tujye muri ekonomi gato hari hano nayo tujye muri ekonomi gato noneho tube twaganira kuri iyi ngingo yindi noneho tuze dutanga iminota ya nyuma ku bantu bari ku mirongo ya telefone bashaka gufata ijambo wenda tube twabiganiraho cyangwa reka tujye tujye kuri ekonomi ndagaruka inyuma kuko audio nashaka hano ntabwo ndimo kuyibona muri ekonomi hari kuvejo mwarabibonye banki nkuru y'u Rwanda isohora amatangazo ku kuri enteri nyine y'abafata inguzanyo muri banki ni ibintu benshi barimo kuganiraho nifuje rero ko Serugendo yabituganirizaho ariko tubira mu ndorerwamo nyine yo kureba uko ubukungu buhagaze burya impamvu ubukungu buhagaze na kuriya wenda Kagame aradusuzura ati murangara muzagwa ishyanga ariko iyo bukeye kabiri bati mushyira amafaranga kuri Western Union mujya mwumva ngo diaspora ngo niba ari intara ya gatandatu hariya bavuga ko bafite intara enye ya Kigali City bikaba babyita intara eshanu niba nibuka bavuga ko diaspora ari intara ya gatandatu amafaranga y'abantu mwangara cyangwa mu mahanga kuri Kagame aramushimishije yaje arayakira ntabwo ajya yasubiza inyuma ariko rero ukuntu badutuka ko tuba twaragiye kwangara cyangwa tuzagwa ishyanga y'amafaranga yacu agezeyo atuma ekonomi yabo ibuminga itera imbere wangwa mbere rero musegereje gushimangira yuko iriya intere ya gatanu ku ijana ntabwo ari ikibazo ntabwo ari ko kizacika ahubwo izatuma ngo haba ekonomi iri stabilite muri ekonomi iboneke noneho ubukungu bw'u Rwanda bwose kuzara umwekonomisite wacu rero Serugendo ngira ngo bituganirize ariko reka twumve hano rwango mbwa ibyo abeshya kuri ya stabilite
Banki Nkuru y'u Rwanda yazamuye igipimo cy'inyungu igurizaho amabanki y'ubucuruzi n'ibigo by'imari iciriritse kikaba cyavuye kuri 4.5% gishyirwa kuri 5%. Banki Nkuru y'u Rwanda ivuga ko ibingibi bigamije gufasha mu guhangana n'ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro ku isoko hagishobora kugera ku 8% mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 ndetse no kubungabunga ubudahungabana bw'urwego rw'imari.
Iyo ugize umuvuduko w'ibiciro uri hejuru cyane ibyo wakoze byose byitwa ngo wateye imbere bisa n'aho bihindutse ubusa kuko amafaranga umuntu abona ubushobozi afite bwo kugura ibyo akeneye n'icyo biba biri hasi cyane so kuba rero twafashe icyemezo cyo kuzamura urwunguko rwa banki y'igihugu ni inzira imwe cyangwa se ni igikoresho kimwe gifasha mu gukumira kuzamuka cyane kw'ibiciro ku masoko kugira ngo bitazagira yangaruka mbi ku bukungu muri rusange cyangwa se no ku muguzi kuri purchasing power y'abantu n'abatishoboye
guverineri John Rwangombwa ashimangira ko kuzamura urwunguko nta ngaruka bizagira ku mabanki n'ibigo bito by'imari iciriritse
n'ubundi amabanki ntabwo atanga inguzanyo ari amafaranga yakuye muri BNR kuko inguzanyo bazitanga ku mafaranga yavuye mu bantu mu bakiriya babo niho bakura amafaranga bakoresha mu gutanga inguzanyo ikindi nk'uko nabisobanuriye muri presentation nubwo twazamuye ariko 5% iracyari mu byo twita accommodative monetary policy iracyari ku rwego rwo hasi gukomeza gushigikira ko banki zitanga inguzanyo kubikorera so ntabwo rero ari ikintu tubona ko kizagira ingaruka mbi na gato ariko ni n'ubutumwa dutanga ni igikoresho dufite cyo guhangana na inflation ariko twumva ko itazagira ingaruka mbi ku mabanki uko batanga inguzanyo muri rusange.
Komande Serugendo mfasha gace gato cyane kuko iyo audio ni ndende hano guverinoma rwa ngombwa ubundi aravuga ati ntaho kuzamura inyungu ku nguzanyo amabanki yafashe muri banki nkuru y'igihugu bihuriye na umuturage narakwiye guhungabana ariko iyo tureba ku isoko rusange iyo banki ifashe inguzanyo muri banki santarali ya banki nayo ishyira interi izamura interi ku muturage wajya gufata inguzanyo ku muturage wa muturage rero nanone y'amafaranga cyangwa wa musaruro wafite mu biganza umubana muke cyane ku isoko abajya guhahiraho ni ibintu byumvikana ku muntu wakoze finance na economy ariko aha ngaha rwango kintu nashaka kumvikanisha ko inyungu iri ku mabanki ajya muri banki nkuru y'igihugu muri banki santarali ntawe bihura n'umuturage ariko rero ukibaza uti ubu ndamutse ndi umucuruzi epi make akaza kugura iwanjye nkamugurisha mpenze wiyo agiye gucuruza bigenda bite nawe acuruza ahenze ni ibintu biri logike ntabwo bisaba kuba uri umuhanga muri ekonomi cyangwa finanse rwango umwe aragira ngo tubwira ati biri hagati yanjye na epi make ariko umucuruzi epi make acuruza ntabwo bizamugiraho ingaruka iyi ngingo bigukundiye muminota nk'irindwi 7 minutes bigukundiye ukayitubwira uko uyitekerezaho ijambo ryanjye.
Serije urakoze cyane ndagerageza kudatinda kugira ngo n'abagenzi banjye nabo babone umwanya urakoze cyane kandi ugize na neza kubanza kudushyiriraho ibyo uriya rwangomba yabanze kuvuga icya mbere ikintu nakuramo hari ibyo yavuze byumvikana mukuri ariko hari n'ibindi yameze nk'uwirengagiza ikintu cya mbere mbona yameze nk'uwirengagiza nuko nuko banki zisanzwe zifite uburyo bubiri bw'aho bushobora kuba bwakura nk'amafaranga ubwa mbere nuko buba bwarabanje kugenda bucuruza ayo mafaranga bwaratanze bwaragiye butanga inguzanyo noneho abafashe inguzanyo bakishyura n'inyungu noneho izo nyungu wayo bwagiye bubasha gukura muri abo bukongera nanone bukongera bukayaguriza gutyo bakagenda ariko banki zigenda zunguka zigira n'amafaranga ariko hari n'ubundi buryo bw'uko banki zino zindi zisanzwe zigenda muri banki nkuru zigafatayo amafaranga noneho ayo mafaranga zikagenda nanone zikayakoresha zikaguza abantu ku giti cyabo the consumers abantu basanzwe cyangwa se abashoramari n'abantu bafite za businesses noneho bakazishyura bamara kwishyura n'inyungu noneho nayo ikongera igasubiza amafaranga iba yaragiye gufata muri banki santarali icyo ni kimwe wenda atameze nk'ushaka ku kwerekana yuko bitazagira ingaruka kuri aya mabanki yandi asanzwe ibyo ntabwo ari byo bizagiraho ingaruka kuko ntabwo gusa bacuruza ayabo baba baragiye bunguka mu yo baba baragiye baguza abantu cyangwa se za businesses ikindi rero Serije wenda icyo njyewe navuga kiri cyo nshobora kwemeranya nacyo nawe nuko iyo ibiciro byatangiye kuzamuka cyane ubundi kuzamuka kw'ibiciro rimwe na rimwe ni ikintu gisanzwe kibaho ariko nubwo tuvuge nko mu bihugu byatse imbere nk'ahantu baravuga ati ibiciro ntibizamuka kuri 2% mu gihe noneho na income y'abantu nabo yazamutse ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana kubera kuko kuzamuka kw'ibiciro hari igihe binaterwa n'ubushobozi n'abantu bagize kuba bafite ubushobozi bwo kuba bagura ibyo bintu noneho abatanga iyo serivisi cyangwa se izo product bakaba bazamura kuko bazi ko abantu bazabyishyura banafite n'ubushobozi bwo kubyishyura ariko noneho iyo byazamutse cyane nko kuravuga ko inflation uko kuzamuka gushobora kuzagera ku 8% bihita biba ikibazo kubera yuko ubushobozi bw'abaturage nabwo ntabwo bwazamutse kuri icyo kigereranyo ku buryo noneho bidahungabanya umuturage cyangwa se ngo usange binagize n'ingaruka zikomeye ku bukungu ubwo rero hari igihe bashobora gufata icyemezo cy'uko bazamura iriya nyungu interest kugira ngo ikintu baba bashaka gukora ni uko bamera nk'aho bagira iyo demande bakamera nkaho bayikontroye gatoya noneho bakamera nkaho bahagaritse uwo muvuduko w'ibiciro uburi kugenda umera nkuzamuka ariko rero mbere yuko ukora ibyo ngibyo ni nkano muri Amerika niyo discussion yari hari mbere yuko ukora ibyo ngibyo ikintu cy'ambere urabanza ukavuga ati se ni iki cyateye uko kuzamuka kw'ibiciro ku isoko urumva niba uko kuzamuka kw'ibiciro ku isoko kwaragiye guterwa n'iki kirozo cya covid abantu bagiye haraba abacuruzi bari bafite na gitangukira inventory sinzi ukuntu abivuga mu kintu kinyarwanda noneho bakaba bari bayimaranye igihe kirekire kubera ibi bibazo byose bya covid transportation ukuntu yagiye kugira ngo utumize ibintu byaratangiye kugenda bigorana noneho ukavuga uti okay bishobora gutuma nahomba njyewe noneho nk'umuntu ushora reka mere nkuzamuye ibiciro cyangwa se byaratewe n'uko abantu
inventory twavuga ni nk'ibarurisha miba ariko mu byo ufite muri stock cyangwa bitaragurishwa niba niko
biba bigoranye kugira ngo umuntu akivuge mu kinyarwanda urumva nk'umuntu uba ufite nk'ibi nazashora nokavuga ati reka mbe mbishyize muri magazi za warehouse kugira ngo njye mpita mbishyira aho ngomba kubigurisha noneho ugasanga kubera kiriya cyorezo ugasanga kuko hari igihe uba ufite igihe ukavuga uti ibi bintu byanjye ubundi nifuza yuko mu gihe kingana gutya byaba bimaze kugenda byageze ku bagomba kubigura ubwo rero iyo bikomeje gutinda iyo periode bitindamo uburi gutakaza amafaranga ubwo rero kugira ngo kuko ntabwo ushobora gucuruza mu gihombo icyo gihe uramera nk'uzamuye ibiciro ukavuga uti abo ngabo bazabigura nibo bagomba kuzafata icyo gihombo ariko rero nanone nawe bikaba byakugiraho ingaruka kuko mu gihe n'abandi nabo badakoze nk'ibyo ngibyo ushobora kuba oblige yo kugira ngo nawe ugabanure igiciro hari amafakteri menshi agenda bitera serije ariko icyangombwa ni uko bijya biba ikintu cya mbere uravuga uti niba byaratewe n'uko cyangwa se ibyo biciro biri kuzamuka abantu bakaba batabasha kuba babasha kubyefodinga kuba babigura icy'ingenzi ni ukuvuga uti nabanza nkashaka ukuntu nazamura ubushobozi bw'abo baturage gute niba hariho nk'ubushomeri bukabije nka unemployment ukavuga ati reka tubanze turebe ukuntu twibande mu gushakira abantu imirimo none nitumara kubashakira imirimo ku buryo n'ibyo biciro dushobora kuba twakora uko dushoboye ntibikomeze kuzamuka cyane
hari utwunganira arasubira ngo ni ibicuruzwa biri mu bubiko
okay nibyo ndumva ibyo bivugitse neza ibicuruzwa biri mu bubiko urumva serije none ubwo icyo gihe ukaba wabasha gukontorora iyo inflation icyo rero njyewe nabona mu Rwanda bagombaga kubanza kwibandaho cya mbere sibyo nuko ugomba gushaka ukuntu ubushomeri bwagabanuka cyane cyane mu rubyiruko kandi izo ni zimwe no mu nama IMF ndumva byibuka uriya muryango wa IMF International Monetary Fund wabagiriyeho inama mushaka uburyo mwagabanya ubushomeri cyane cyane nk'abantu babuze imirimo kubera kino cyorezo cya covid uburyo iyo mirimo ishobora kuba yakongera kugaruka iyo mirimo niba yari iri nko mu bukerarugendo niba yari iri muri za transport noneho gushaka uburyo iyo mirimo yatangiye ikagaruka noneho ugashyiraho na porogaramu nziza yo kugira ngo habe hazaho n'indi mirimo ishobora kuba yanasimbura cyangwa se yakongera kuri irya mirimo abantu bamaze kubura ikindi rero ikindi ugomba kuko ibyo biba bizafasha mu kugabanya n'ubukene abantu nubwo ibyo biciro nanone utifuza ko byakomeza kuzamuka ariko naho ibiciro biri umuntu akaba ashobora kuba afite ubushobozi bwo kuba yabigura ikindi rero nanone cya gatatu kandi ntekereza yuko serije kubera ukuntu kiriya gihugu usanga batavugisha ukuri nacyo ni ikintu ndi buze kurangirizaho ikindi ni uko baba bagomba no kureba national public debt ibintu by'amadeni igihugu gifite kuko urabizi yuko ibi bintu twabivuzeho kuva mu 2013 urabyibuka bafata arya madeni ya Eurobond noneho bakavuga ngo dufite ngo imyaka ngo 9-10 ngo mbere yuko dutangira ngo kwishyura iryo deni imyaka rero irihuta cyane igihe kirihuta cyane ku buryo igihe cyageze cyo kugira ngo urumva noneho gikubitana n'iki cyorezo batateganyaga iki cyorezo cya COVID n'ingaruka zagize ku bukungu bakaba bagomba kuba bakwishyura. Ikindi nanone iyo wishyura iyo madeni bagomba kwishyura bazayishyura mu madovize. Aho rero bakaba bashobora noneho kuvuga bati reka turebe tworohereze bano bantu babashora babohereza ibicuruzwa hanze turebe ukuntu bo kuko dushobora no kuzaba bafite n'ayo mafaranga babona n'ayo mafaranga yo hanze noneho tuzabashe kuyinjiza mu isanduku ya Banque Centrale kugira ngo tuzabashe kwishyura ayo madeni kuko igihe cyo kwishyura ariya madeni cyageze kandi wabonye n'inyungu gusa ku madeni uburyo iri hejuru cyane. Ubwo rero nkaba nibaza ko ariyo mpamvu akenshi ishobora gutuma bafata ibyemezo nka biriya ariko bakaba badashaka kuba babitangaza noneho bo bakavuga n'ikindi mu by'ukuri baba bashaka bifuza kuba bakora kuko ubushaka ko ibiciro bitakomeza kuzamuka ku masoko cyane ariko ntabwo ariyo mpamvu yonyine bazamuye iriya inyungu kubera yuko nabwo baba bashaka kugira ngo batangire bishyura mu madeni kandi twibukiranye yuko ayo madeni aba agomba kwishyurwa mu mafaranga y'amadovize mu mafaranga yo hanze. Ayo mafaranga yo hanze rero akaba ahenda cyane cyane iyo ifaranga ryanyu riri gukomeza kugenda rita agaciro ni nako n'ayo mafaranga yo hanze aba ari kugenda rushaho guhenda. Ibyo rero ntabwo ubushaka kugira kuko bitwara noneho n'amafaranga arenza yo mwateganyaga kuba mwakwishyura kuri ayo madeni. Icyo ni kimwe. Ikindi rero wenda narangirizo kugira ngo mpe n'abandi nabo bagire intervention serije. Ikintu narangirizaho ni uko bibabaje cyane ni nacyo nkunda kunenga buriya butegetsi uyu muco mubi wo kutavugisha ukuri wo kubeshya kuko ni ikintu kibi bituma na biriya batangaza naziriya n'ibisubizo baba berekana ko bateganya kugira ngo babe babasha kubonera ibisubizo by'ibibazo byaba ari mu bukungu byaba ari mu buzima mu cyorezo byaba ari muri politike byaba ari no mu buzima busanzwe bwose bw'igihugu mu mutekano n'ibindi ntabwo bavugisha ukuri cyangwa se ugasanga bari kugenda bihimbira imibare bakoresha amajanisha bihimbiye kugira ngo bagaragaze neza ariko ikibazo kiba gihari ni uko kuko uba uri kwihemukira uri no guhemukira n'igihugu cyose n'abazaza kuko ubundi uba ugomba kubyandika ukabidokumenta bikazanafasha n'abandi bazaza mu gihe utazaba uhari kuko bazaba bazagendera kuri iyo mibare kuri ibyo bisubizo wagiye ubona bakavuga bati natwe niba tugize ikibazo nk'iki ngiki niba icyorezo kindi kije mu myaka 10-20 iri imbere ni ukuvuga no mu gihe tutazaba duhari imyaka 50-100 kuvuga ngo abana bacu cyangwa se abana b'abana bacu bashobora kuzasubira inyuma muri za rishize bakareba bati ese ubwo higeraga kubaho icyorezo cyitwaga bari barise ngo COVID-19 cyangije ubukungu gute ese babonye
nyemera gatuma itegurwa ya amasegonda abiri gusa ko ni Jove wa mungu ndamwubaha cyane turabana badukwandikira navuga ati Serugendo nawe ujye umenya ko gutandukanya ibyemezo bigufi ariko Serugendo nawe ujye utandukanya ibyemezo byihuse n'ibyemezo bizatanga umusaruro mu gihe kirekire short run versus long run ubwo urumva ikibazo cy'ubushomeri wazaba wagikemera ryari ndagira ngo musubize hariya kuko hari n'uwari tandika ati iriya 5% ya leta y'u Rwanda ni ukuziba icyuho cya inflation bafite serivisi iriya 5% ni nke cyane ririya zamuka niryo kuryana inflation ubundi inflation iri hejuru ya 30% kongeraho 0.5% kuri interest nibwo bizaba ari bitori % inflation urumva ko hari unyandikira kuri WhatsApp unyandikira hano kuri YouTube mwese mushaka bivuga bimwe uwamunga ati tomaje yo ni igihe kirekire ariko iriya ari amafaranga bazamuye ni ukuziba icyuho in short cut kugira ngo bari bakuvana muri bino bibazo bafite.
Oya ibyo byo birashoboka ariko mu gihe uri kuziba icyuho urumva Serije mu gihe uziba icyuho noneho utanareba udashyizeho n'ingamba ngo navuga uburyo ushobora kuzongerera ubushobozi abaturage nabyo ngaho niho hari ikibazo kuko ntabwo ubutwereka yuko ugiye kuziba icyo cyuho cya inflation birumvikana kuko n'imezire ubundi isanzwe ifatwa n'ibindi bihugu sibyo ushobora kuzamura entere cyangwa se ukayimanura kugira ngo unastimire donc iyo investment ariko nanone uravuga utese niba icyo kibazo cyo ukirengagije cyane cyane Serije ntabwo ikibazo cya unemployment ushobora guhita ukirangiza icyarimwe ariko ushobora kuvuga uti mu gihe gitoya in the short term dushobora kuba twasubije abantu babuze imirimo kubera icyorezo cya COVID ni ukuvuga bari basanzwe bafite iyo mirimo ariko bakaba barayibuze kubera icyorezo cyangwa se kubera ibyemezo bimwe na bimwe byari byarafashwe byo kugumisha abantu mu rugo cyangwa se kubuza zimwe muri businesses kuba zafungura mu bijyanye no gukera rugendo amarestora ibijyanye no gutegura ibintu by'imyidagaduro abo bose wari warafungiye cyangwa se waragabanyirije amasaha yabo ukavugutireka twongere dufungure ku buryo bisimira donko bigabanya ubwo bushomeri bw'abari bariho ariko ibindi by'igihe kirekire no kuvuga ngo dushakire noneho indi mirimo turi kureba tuti urubyiruko ruri kugenda rujya rugera igihe cyo kujya ku mirimo rungana gutya reka noneho dushaka uburyo natwe twazajya tubona imirimo ingana nk'ibihumbi ijana mu gihe cy'umwaka cyangwa ijana na mirongo itanu mu gihe cy'umwaka bagendeye no ku bushomeri bwabo bwari ibyo byo bihoraho iyo long term ihoraho ahantu hose kuko uba ugomba buri gihe kugenda ushaka imirimo ariko ibyo tuvuga noneho mu gihe gitoya kugira ngo umusubize ni uko uba ugomba kuvuga ati se watwereka gute ko icyo cyemezo ufashe gishobora noneho kuba cyahita gifasha uretse iyo uko kuzamuka kw'ibiciro ku isoko ariko noneho kikaba cyanafasha kuko ntabwo kiri gufasha ikindi kintu gikomeye cyo kugira ngo abantu basubire ku mirimo cyane cyane abari barabuze imirimo kubera kino cyorezo cya COVID aho ngaho ni
nkiba amasegonda mirongo itatu amfite ahantu biri ahangaha urabona central bank na banki zisanzwe ngewe nshobora kujya muri Bank of America nkakamaho inguzanyo ariko nawe muri Bank of America ukajya muri Banki Central ingaruka wowe bagushyizeho za gatanu ku ijana nanjye zizangeraho kuko ngewe ya mafaranga nakugurije nawe uzazamura todentiri nicyo ngira yumvikana ngaho
ibyo byo rwose birumvikana nta kuntu yavuga yuko kuvuga yuko ngo bitazagira ingaruka ngo ku mabanki ntabwo aba ari byo reka no kubihakana sinumva impamvu kuko serije reka ngo urugero iyo icyemezo cyose uba uzafata hari igihe kiba kigiye kurangiza ikibazo kimwe ariko kizanagira n'ingaruka kindi kintu ibyo rero ntabwo wabihakana ahubwo wabwira abantu yuko icy'ingenzi ni uko uba uzagerageza kurangiza kino kibazo ariko ukerekana yuko gishobora nanone kuba cyagutera ibindi bibazo nka biriya rugero rwo ku baganga nuko bakubwira bati ugiye kunywa umuti uyu n'uyu ariko kuba kuzawunywa igihe kirekire cyane kugira ngo ube wakira iyo ndwara ishobora kuzakugiraho izi ngaruka izi n'izi the side effect ishobora kuzagutera wenda kuzajya uba dizi ishobora kuzagutera umubyibuho gatoya ishobora kuzagutera wenda n'umwijima kubera ko aba ari amakamikozi uri gukomeza gushyira mu mubiri wawe naho rero ni kimwe nta kuntu wavuga yuko bitazagira ingaruka ku mabanki aciriritse kandi izo ngaruka noneho banki zo ntabwo zishobora gukorera mu gihombo byibuke ubwo rero ziragenda zikabyohereza ku mukonsuma niwe nanone nawe ugomba gukora ushobora kuko ntabwo bazamuha ayo mafaranga ngo bahombe nawe bazamuha ayo mafaranga abishyure ku nyungu ndangiza serije niho ubonera yuko mu rwanda tunavuge yuko ubundi n'iriya nyungu y'ifatizo ibiri hejuru cyane naho uzabona ko iyo ugereranyije n'ahandi mu rwanda umuntu ufashe ideni icya mbere bamuha ideni ku nyungu iri hejuru pe no ku ideni hari ibyo bita ngo secure loans na unsecure loans donc ni ideni riba ririsekirize ubwaryo niba ufashe ideni ry'inzu ubundi inyungu yagombye kuba hasi kubera ko iyo nzu ufashe leta ishobora banki ishobora kuza ikaba yayifata mu gihe itishyuye ariko unsecure loans ni nko kuvuga ngo nguhaye ideni ryo kugira ngo ujye kwiga nguhaye ideni rya credit card ni ukuvuga ngo iyo credit card wagiye urayikoresheje ugiye muri vacance uraturaveringe uguze ibiki ibintu wishakiye urishimishije mu gihe utazishyura rero ntabwo nzagenda ngo mfate birya bintu itike wari waguze ukoresheje iyo carte de credit ntabwo nzagenda ngo mfate ibyo wishimishijemo aho niho gabaho insekibe kandi uzasanga n'iryo deni riba riri hejuru impamvu nari ngeze ngo mbisobanure nuko n'ababa bafashe ideni ry'ibanze muri banki ya centrale ya Beneri baba bayafashe abahenze cyane naho ngaho narangiriza serivisi urakoze cyane kugira ngo ndeke n'abandi bavuge
urakoze cyane komune dusobanure neza rwose amadeni nk'aya bahoraho aho yaravuga ati ni babanze ati kugabanya ishoramari ry'umurimbo nka za Rwanda Air na za ambasade nyinshi etetera mwabonye iriya bije bavuguruye ejo bundi amafaranga agiye kujya muri za ambasade zikora iki nta n'inyungu za Rwanda ahubwo no kuneka aho umunyarwanda wese ari ibyo ndiza ko zabikora ikindi kiganiro mu bindi bihe bitaha ndagira ngo tujye ku nkuru ya nyuma rero ntabwo turi butindeho dusigaranye iminota 15 ariko mbere aho gatoya ndagira ngo mu gihe twavugaga biriya bireba na Nazare de Tabara maze igihe mbabwira abantu bafashwe uyu musirikare uyu twabankurikiye kuri uwo video uyu ni umwe mu basirikare bafatiwe muri Rede Tabara urabona yambaye impuzangano ya FARDC numurundi wambaye imyambaro ya Congo nabivuze mu kiganiro cya Kambanda barakomeza kumbaza ati za foto zirihe hari n'izindi zo zizaza n'ejo ariko uru ni urugero nagira ngo mbereke uyu ni umusirikare wa Rede Tabara w'umurundi ni umusirikare wa Kagame Amfete iyo mvuga Rede Tabara ni Kagame urabona yambaye imyambaro ya Congo kimwe n'uko byane bafata imyambaro ivuye mu gihugu runaka yakorewe runaka yajyaga hariya muri za Beni kugira ngo abantu bazayambare bakora ibikorwa bibi bavuge ko ari UPDF yabikoraga so kubamimazaga rero ni urugero rumwe mbahaye ko nari navuze mu kiganiro cyo kuwa gatatu mu gihe tukivuga ngaha twihuta ntabwo ndi bugarukeho Uganda yateye utwatsi ibyemezo by'urukiko rwa ICGR yari yasabye ko rwakwishyura miliyoni 325 niba nibuka uyu munsi rero mu kiganiro minisitiri wa Foreign Affairs yavuze yuko bafite umubano mwiza na Uganda barimo gukora ibikorwa byo kurwanya ADF barimo ibikorwa byo kubaka imihanda no kugenderana aravuga ati dushyize imbere ubutwererane bwiza na Congo bati uru rubanza ntabwo ruri fair kuri bitewe n'uko ibyo dutakaza muri hariya muri Congo magingo ya izo miliyoni zaranarenze ubu rero ni ministre in charge of international relations yitwa Henry akaba nyine yabitangaje avuga yuko igihugu cye challenginga kiriya cyemezo twari twababwiye ejo muri tubabwira ko urukiko nyine rwa ICGL irahe mu Burundi niba ariko babyita niba nibuka rwari rwaciriye Uganda kwishyura miliyoni 325 zo kujya kwishyura igihugu cya Congo bitewe nyine n'uko ngo cyabaye muri zina ntambara ntabwo ari ingingo turi bujyemo nagaciyemo kugira ngo kubera ko nagiye mbivuga babwira ibintu biba byatambutse umenyere ko na Uganda ya challenginze kiriya cyemezo cy'urukiko ivuga yuko ibyo bashyize imbere ni ibintu by'ubutwererane ubuhahirane gufatanya kandi bavuga ko bishyura amafaranga aruta nariya ubwo rero ni ikibazo kirebana na diplomasi bafite uburyo bazabikemura hagati yabo ku rundi ruhande rero reka tugaruke hano iwacu mu byacu bitureba mwabonye yuko Madame Valentine Rugwabiza agiye kwerekeza muri Central Africa kuko bitangazwa na ikinyamakuru African Intelligence ejo bundi avanwa mu muryango w'abibumbye cyangwa ahindurwa bagashyiraho Claver Gatete twarabiganiriye ariko na Charles Kambanda urya munsi twibazaga impamvu uwa mungu niwe wabaze ati Rugwabiza aragana he ikinyamakuru rero Africa Intelligence kikaba kivuga yuko nyine agiye kugana muri Central Africa muri MINISCA ni uriya muryango ubwo twabyeranya nk'uko byitwaga minuwari ni ya miryango bashyiraho nyine cyangwa MONUSCO muri Congo iba ifite ishami rya management ariryo bita MINISCA bakagira n'ingabo ariko we azaba ayoboye iry'abakozi ba Nations Unies ba UN ariko bafite n'indi shami rya gisirikare baba biyoboye biravuga rero ko ngo Valentine izina ryamaze kwemezwa hasigaye gusa Ubushinwa bakavuga rero ko nta kintu na kimwe babona cyahagarika iyemezwa ry'uyu mudamu bavuga yuko uwo yariyungire wari uriyo azagira retari ko manda izarangira tariki ya 28 ukwezi kwa kabiri kandi yanze kurenovera manda ye yanze kongera harya babyita ngo kiringo cyangwa manda ye yanze kuyongera bivuze rero ko bagomba gushaka kujya kumusimbura uyu rero ndaye yanze kuguma hariya bivuga rero ko barimo gushaka ujya kumusimbura u Rwanda rwamaze gupropoza gutanga kandidatire y'uyu mudamu ari we bakeka ko azajya hariya kubera ko ibihugu byamaze kumwandorosa baravuga yuko igihugu gisigaye gusa ari abashinwa niba nibuka komere dari reka nguhereho ntabwo ari inkuru ndende twatinda kuko hari ikintu kimwe wenda abantu hano bajya bavuga bati opposition baducarenginga bati mwe mujya gusa mu kuvuga ariko ntabwo mujya muri buryo Kagame akora abo twahoze tubyarikira nababwiye ntega ko byagenda kose twe turimo opposition kandi ntabwo nabihakana as long as aribyo turimo ariko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu nka state Kagame ni perezida nubwo waba umukunda cyangwa umwanga ni perezida afite ububasha bwo gukora lobbying muri Nations Unies afite ububasha bwo gukora lobbying ahari hose kugira ngo atambutse umuntu ashaje yajyanye mushiki wabo muri OIF yajyanye uyu mudamu muri African Union sansa baganwa ubagiye kujyana Monique Valentine Rwabiza muri UN muri Minisca muri Central Africa nejo yajyana kana karun ahantu ari hose Donat Kaberuka yagiye muri Bank African Development ni igihugu ni state kiremewe u Rwanda mpuzamahanga bafite veto rero gukora na lobbying ibyo basate bakabigeraho ntabwo byarikwe kuba umugogoro wa opposition nk'abantu babimbaza bavuga ati Kagame arakora ariko mwe ntakimukora kubera ko inshingano ya opposition wenda ni uko mbyumva nicyo ngira ngo mfashe ntabwo ari competition y'ibyakozwe n'u Rwanda na turi muri opposition tugomba gutandukanya ko twebwe hari ikintu kigaragaza ko abantu iyo babona ibintu nk'ibi byabaye baravuga bati Kagame ni igihangange arakomeye afite imbaraga ariko ntibabashe no kureba mu ndorerwamo bavuga bati twebwe dufite iki turi vulnerable turi impunzi turafayitingira for cause na rights zacu zo kubaho none ugasamura kugira ngo bavuge ati Kagame afite imbaraga ku Rwanda mpuzamahanga iyo abasha kujyana umuntu nka Valentine Rugwabiza muri Minisca akajyana mushiki wabo muri OIF akajyana Donat Kaberuka muri Bade akajyana Monica Nsanzabaganwa muri African Union n'ahandi ariko bakibagirwa ko u Rwanda ni state ni igihugu gifite ijambo n'ijwi ryo gutora kandi rikora lobbying utandukanye ute institution nk'igihugu na opposition ndagira ngo kano kantu gasobanure neza kugira ngo abantu iyo babibonye baravuga bati Kagame ni igihangange arakora cyane ariko ntibamenye yuko mu gihe Kagame nawe yari inyeshyamba arwana ya myaka 4 Habyarimana yari afite abantu muri UN yari afite veto yicaraga hariya akagira abantu bajya muri ya nama ya Conseil de Sécurité iyo uri igihugu uba ufite ububasha n'ubushobozi ntabwo wajya kwikompara n'umuntu ufite igihugu uvuga ngo yakoze ibi bigaragaza ko mwe nta mbaraga mufite ko bari dari ijambo rijyanye
Serije urakoze cyane nshimire bagenzi banjye ku byo bavuze Serije nunganira ku byo Comrade Dinamaze kuvuga hano muri yukaho turi interest rate barayongeye hari hashyize igihe kinini cyane yaragiye hasi cyane ariko barayongeye ubu yabaye 0.5 kuva kuri 0.25 tuvuge bamaze kwiyongera kabiri mu gihe cy'umwaka impamvu rero ni nuko nyine nk'uko yabivuze neza COVID irangiye bo hano ibiciro byabi by'amavuta petrol energy ibintu bya energy byariyongeye cyane uruhajemo n'iby'intambara iriya ntambara ya Ukraine
bavuze ngo COVID irangiye COVID se yari yarangira completely cyangwa ugiye kumwe
yarangiye ubucuruzi bwasubiyeho hano twabikinze hano twabyirukanye byose hano ubu ngubu Serije uje no kuri aeroport ntibirirwa bagupima ntirirwa bagira ibiki n'abasohoka niba bagira kereka wenda mu ndege naho tujya naho ubundi twebwe twabirangije
okay
kandi ntabwo ariho no gusa numvise na nabonye na Uganda bavuga ngo nabo babikuyeho
Denmark niyo banje no kubikuraho mbere ya hano so ibyo byo twe twabirangije twagiye nitwibanire anyway so bayi hano bayikoresheje nka cool off ariko bafite ubwoba yuko batitonze ishobora kuba mbi cyane kandi kaba yaguruza ubukungu inyuma so comrade nibyo yavugaga nibyo ikinyuranyo cyano n'u Rwanda nuko u Rwanda rudasobanurira abantu impamvu bo babikoze impression yabo irimo kuzamuka ntibabe transparent nk'ahantu ngo bavuge ngo wenda irimo kuzamuka kubera none bagomba kwishyura amadeni cyangwa ibiki cyangwa ifaranga ririmo gupfa kuko nta export bagikora ntaki so bigatuma bizamuka kubera export atari ukubera yuko wenda ngo habaye economy yongeye gukora nk'uko yari isanzwe ikora kandi supply chains n'ibiki byose byagotanye ibintu biri ku gihendo cyo hejuru cyane n'amavuta nk'uko nari mbivuze ubwo turindiye tubirebe ariko byose birasubira ku cyo twamye tuvuga ari nacyo ndi buvugireho mpamvu ntangire kuri ibi ishaka kuvuga kuri ibi ngiye kuvuga nuko system z'u Rwanda zidakora kube nk'uko ibindi bihugu bikora kubera impamvu za politike mbi politike mbi bakora ku bushake ariko noneho no kubera yuko n'abakabaye babibaza ari opposition batabikora opposition ntabwo yabikora twabitangiriyeho bisa nkaho twari tuzi yuko turi buganire bino bintu muri ubu buryo twabitangiriyeho yuko udashobora gukora bino bintu ufite amarangamutima ugomba mbere na mbere kumenya ngo twebwe turi muri opposition turaharanira iki cyo duharanira ni abanyarwanda kandi buri munyarwanda wese buri munyarwanda uwo ari we wese abonye akazi kuri twebwe turi muri opposition cyangwa buri munyarwanda wese yakaba yabyishimira ndizera yuko ari ingiro yo patriotism kuko natwe nitumara kujya muri leta tuzakenera yuko abanyarwanda bazabaho neza bazabona ubwo buzi bazagira ibiki kuko nabo ni global citizens citizens b'isi bagomba kugira uburenganzira bungana n'ubw'abandi rero guharanira iyo myanya utabireba atyo ubwo nyine waratekereza muri byano bya kera bya munyangire nubwo uriya mudamu ari ambasaderi wenda yabagaserereza wenda opposition cyangwa se agira ibiki tujye twibuka ngo rimwe na rimwe bano babikora privately ntabwo biba bibashimishije bakabikora kuri leta ariko yiba nta cyaha yakoze gifatika cyatuma tugira ngo ntabonekane kubera icyaha n'abandi babigira abifitiye ubushobozi indeye mpamvu tutavuga tuti oya reka ajyeyo abanyarwanda babe bitoza so that habe niyo continuity ariko n'ikintu umushahara abona avanaho ngaho uzajya gufasha u Rwanda so ni ikintu rero kiri gisaba gutekereza bya bintu tuvuga tuti gusaba imitekereze imyumvire itandukanye n'iyari isanzwe twebwe muri opposition particularly ndavugira ihuriro nyarwanda ntabwo ikibazo cyacu kiri hagati yacu n'abanyarwanda oya ahubwo twebwe turi igisubizo cy'ibibazo abanyarwanda bafite barimo nabo bategetsi bamwe ikibazo twebwe turiho kuvuga ibitarimo kugenda no kubihagarika ariko noneho turi naho cyane cyane by'ingenzi kugira ngo tumekinge sure ngo ubuyobozi bukoze ibyo bukwiriye gukora so dutandukanye individuals ibyo bakora n'ubuyobozi muri rusange cyangwa na politike politike mbi ni byakabaye bikorwa ubundi byiza ubundi uko byakabaye bimeze nuko u Rwanda nka leta rwakabaye rushakira abanyarwanda ubuzi duhora tubivuga niba se babona umunyarwanda akazi nabyo bitubabaze kandi those contradictions to magambo make uko bimeze nuku nguku ntabwo uriya mudamu kugira ngo abone akazi hariya twebwe twabirwanya ahubwo twabyishimira ikibazo nagera hariya agakora ibintu byo gushaka gukoresha uwo mwanya guhungabanya abari muri opposition cyangwa abandi banyarwanda aho niho kibazo kizazamukira niho tuzazamuka tuti uyu ntabwo ariwe ufite ibimenyetso bigaragaza yuko umwanya yari afitemo yawukoresheje guhungabanya cyangwa guhohotera umuntu wo muri opposition then ubwo right kugaragaza tu uyu nguyu ntabwo ari fit kugira ngo agire ibyo akora gukerekere rero Serge ibyo uvuze ngo abavuga ngo Kagame afite imbaraga opposition ntabwo yagize nukureba bugufi cyane kuko ntabwo tugomba kuvuga ngo buri kintu cyose icyo Rwanda rimo leta y'u Rwanda rimo gukora ni kibi oya tugomba kureba ibibi akaburyo tuvuga kandi dufite facts zabyo ariko ibyiza nabyo tukabi appreciate tukabi recognizing at the end of the day turi abanyarwanda Serge hari ikintu kimwe abantu ba hari ikintu kimwe kigora iyi mpinduramatwara turimo ni ikintu cy'abantu kudatandukanya umuntu kandi ndizera yuko na Merige yakoze intervention abyo ni yashatse kugira ari unange naze mubwira no ntabwo twebwe turwanya u Rwanda nk'igihugu cyangwa turwanya abanyarwanda ubu turiho kubatabara so that buri munyarwanda wese yisanzura agira amahirwe angana n'iyo leta ikora abanyarwanda bose mu buryo bungana uko ishakiye uwo mudamu iyo ari kubishakira n'abandi ariko nk'ubu ngubu urabizi Serge biri kuri mu biri on record yuko nka David Dr. David Himbara yishakiye akazi ubwe muri African Development African Bank ya Kabiruka yari arimo akigera muri office ari cyakimara gusettinga yabibonye through merit Kagame aragenda akoresha Kabiruka kurwanya ibari na Kabiruka na system z'iyo bank kurwanya ntuza bamwambura akazi David Himbara so ibyo ngibyo niyo makosa kutuba turwanya bya Kagame ariko kugira ngo undi munyarwanda abone akazi ubuzi burahari bashobora kuba mu Nigeria umunyarwanda bakomba kamo tugiye n'imitekerezo ivuga ngo turarwanya umunyarwanda then business turimo ntabwo tuba tuyizi nibyo twaba dukora byose byabipfuye ni nk'uko wumva bamwe bavuga ngo tuvuze ngo abasirikare b'abanyarwanda ngo bagize icyo baba ngo tugombe kwishima njye kubwanye ntabwo ushobora kubyishimira kuko ntabwo uriya musirikare we ntazi ibyarimo we yatumye tugomba guhangana rero n'uwamutumye ariko umusirikare we ni umusirikare w'igihugu
ntabwo bavuga ngo ntabwo azi ibyarimo ababizi ariko abari kuri duty kuba babaye deployed
Serge bariya abasirikare bakurikira order abo abasirikare bazaza babisobanura abasirikare bakurikira order ikindi yagiye agakora amanyanga akica umuntu nkane niyo bagiye guhana bana abasirikare bo hejuru ntabwo bana umusirikare wo hasi kereke yafashwe mu gikorwa urugero ni nyinshi cyane abo hejuru abari kuri command nibo batwara iki responsibility n'ibyaha biba byakozwe ariko nahariye batoranyamo uwakoze icyaha bwite ntabwo bateranya ngo bose ariko maze kuvuga ibyo ngibyo dupimiranye tujye twiga erega hari ingero nyinshi dukwiye kureberaho Serge pimiranya y'abasirikare ba ex-FAR FPR cyangwa Kagame atabatoteza bakababwira bati mwebwe muri abasirikare b'igihugu ntabwo tubarwanaga namwe mwebwe ntabwo mu kibaye abanza kandi ko byari byagenze igihe cy'imishyikirano kobenshi twahuye nabo baratubwira ngo twumvikanye na bano twizera ngo n'abavandimwe bagiye kuza twebwe bya politiki birarangiye tugiye guhuza ingabo na FPR baze badusange RPZ dusange kutuba abasirikare twe niko kazi kacu ariko ukuntu baduhemukiye bagatangira kuturasa bakadukora ibiki ibyo byadutangaje hari umukoronel twasanze epimaki ari mu kiganiro ngaya yakubwiye umukoronel twasanze aratubwira ati muzatubariza aho mwegera aho ngo batubwire kuki badushutse byagenze bite ibyo rero natwe nibyo turimo gushaka turashaka ariko twumvikana n'abanyarwanda batugire Serge urabizi mu gihe tumaze ahangaha abantu bava mu Rwanda twabavugira ngo muvugiye bariya mubareke babice cyangwa hagiye uva mu Rwanda yari wenda nka ambasaderi yari minisita yari biki yaza bagashaka ngo mu mucyahe kandi nawe ajya ahunze mwaka mwegereye ngo none none mwiyongera imbaraga kuko mugashaka kugira iki ibiri amambo Kagame we uri muri opposition ukamugana ukagira Rwanda akira akanagukoresha nko abonye akora abayibone so mwebwe mugabanya imbaraga amini imbaraga zanyu ziragabanyitse wariyongeye iki kibazo rero niki kiri fundamento icyo abanyarwanda bagomba kureba ibyo tuvuga ngo murenga amaranga mutima murebe the bigger picture namere ndizera yuko icyo yashaka kuvuga uretse on this point mambo na intervene mbwira nuko we yavugaga yashaka nkawe ashangwa agaragaze ngo twebwe ntabwo turi patriotic ariko we ari patriotic patriotic iriho ariko hari bottom line uwo munyarwanda yaba yakabona akazi aho ngaho ni ikintu cyo gwishimira kuko n'ubunyarwanda arimo gupromoting ariko najyaho akabikoresha kubangamira cyangwa gusasteninga ubukozi bw'ubi bwa Kagame then that's where the problem is agomba gutandukanya office n'ubukozi bw'ubi bwa Kagame nicyo ubone serije ikibazo dufitanye na mushiki wabo nuko yagiye hariya akaguma asa nkaho ari nka foreign minister wa Kagame nkaho yagakoreye francophone yose kandi urabona ibibazo byazanye within francophone ubwayo Yeah. Therefore, nsoza rero what should we do ambaje uti bimeze bite mbere na mbere ugomba kumenya Serge nka kabiri ukajya kubona akazi muri African Development Bank ntabwo ari Kagame wakamubone Kagame yaramwirukanye ku Minister of Finance warakabona na connections yaramaze kugira barangije basaba Kagame ngo nurindire uzagire ikibazo cyabaye nuko nyine nk'abanyarwanda bose yakaje ngo nawe yitandukanye na Kagame akazi karangiye yongera gukorera Kagame nicyo ni ikibazo cy'abanyarwanda bose and that's why tutazi Kagame uko abajya mu bwonko mbese ni Stockholm syndrome ntabwo navuga ngo ntabwo tubizi ni Stockholm syndrome bakumva ko bagomba kumukorera ntibumve ko babaye independent nubwo bwoko bwonyine kuri iyi si ngenzi butinya authority buri so submissive to authority nubwo authority yabigiye kubwica bukemera bukagenda ikabwica icyo nicyo kintu dushaka kwigisha abanyarwanda bakabyivana bakumva yuko nibo bameze nk'abandi bantu bafite uburenganzira nk'ubwo Kagame afite Rorie ni president fine ariko nabo bafite uburenganzira ku gihugu cyacu nk'uko natwe tubufite Serije ndumva ari icyo ngicyo ariko nk'ibyo wari wambajije byo nuko tugomba gukora ibintu mu buryo budasanzwe bukorwa ntabwo umunyarwanda uwo ari we wese ari umwanzi wacu icyo duhanganye nacyo ni ibitekerezo bibi ni imikorere mibi ariko abantu barimo kubikora tugomba kubakebura tugomba kubagira
bakozekebura
rero iyo bagize icyo babona cyiza tugomba kukishimira the fine line ariko ni very difficult new step new leap ni cyangwa paradigm shift bikoresheje icyongereza niyo paradigm shift ikenewe mu banyarwanda twebwe twamaze gutekinga step nibyo turimo kwigisha abanyarwanda bose urakoze cyane Serge
komeregari ibi tuganire riga tuba muri sosiyete nyarwanda niyo turimo abanyarwanda tuvugana nabo buri munsi uko bategereza ndabizi namwe murabizi ibi ni ibitekerezo tubona muri sosiyete nyarwanda ntabwo ari ukuvuga ngo ni iby'umuntu umwe cyangwa undi ahubwo tubona ko sosiyete yacu irarwaye ikeneye abavuzi bagomba kunywa umuti kugira ngo bavure sosiyete irwaye ubushize naganiriye na Dr. Kambanda aravuga ati kugira ngo tubone igisubizo gitomoye mu Rwanda hakwiye no kuzababarira abantu barimo RPF abantu baranyandikiye benshi basi bati no kamera turamukunda ntabwo yavuga amagambo nkari aravuga ati no ntabwo ushobora kuripitinga same mistake ushaka kubona result zikemura ikibazo hari aho ugera ukavuga uti funze umwuka nkoze ibintu bitandukanye n'ibyo mwifuza ari ukugira ngo ntange long run y'igihe kirekire sekirite ku banyarwanda hari abatabyumva rero baravuga bati
uzakubwira icyo nicyo uzamubwira ikintu kimwe it is very simple mu simple terms ni iki ngiki kugira ngo ube different kuri Kagame ugomba gukora imikorere itandukanye n'iyi Kagame ni ugukora ibyo ngibyo batekereza ngo niba ntumvikanye n'umuntu ugomba kumwanga mu buryo ubwo aribwo bwose amwifuriza nabi wa mugani wa w'intwari yacu Patrick Karegeya ati n'urusenda n'urusenda ntashaka ngo yukuruhinga cyangwa warugurisha ibyo bigomba tugomba gutandukana nawe tukahangana mu bitekerezo tuduhangane mu bindi bintu mu everything no you we are not enemies
yes urakoze cyane kugira ngo
njyewe ni nkabiriya by'abantu ba Senego baba barakoze ibyaha baba tarabikoze as long as court yaba clearing n'abanyarwanda u Rwanda rubundi nk'igihugu kizima cyakabaye kibarwanaho
ya urakoze cyane
ariko ibyo ngibyo rero utekereza ngo ukurakarira ngo uwo wavuze icyo cyangwa kambanda yavuze atyo wabakora nk'uko Kagame arimo gukora yuko buri munyarwanda uwatumvikanye nawe agomba kumwica nk'uko yashaka gukurikirana gushimuta bari bagiye Senegal haba atandukaniye nawe tugomba gutandukana nawe rero otherwise we are all fools urakoze cyane
ani turi kumwe rega turi kuri same page kandi ndakeka ko tugenda mu mujyi umwe twumva uko wakemura neza abanyarwanda twese ni nabyo navugaga nyine nti abandika bati Kagame abarusha diplomasi Kagame afite imbaraga kuko Valentina niba avuye muri UN muri Roni az ambassador w'u Rwanda akaba agiye muri Minisca ni ikiri gitegwa tsinze ariko bakereza ko Kagame afite igihugu afite estate afite igihugu arazwi umuntu adomuzamanga bakabyirengagiza ndagiye kubaha iminota ibiri kuri buri wese kuko iyi ngingo nta byinshi twakanayivuzeho ariko buri wese muri iyo minota ibiri ayikoreshe neza byaba byiza munyemerere mbanze mere kuri Mary turacyari kumwe muri studio na twatangiranye kandi turacyari kumwe njye nkunda ibitekerezo nubwo wenda yavuga ibitandukanye n'ibyanjye ariko debate irakenewe mu banyarwanda no kugira ngo dufungure mindset yacu twumve yuko nubwo twagera ku butegetsi nkuko tubyifuza kandi tuzabigeraho hari abanyarwanda bazataza bamwe kimwe natwe kandi n'abanyarwanda bafite right yo kuba mu gihugu bakaba bafite wenda nabyita ngo iki bakora opposition kuri twebwe as long as babasha kuba gatanga views zabo n'ibitekerezo byabo ngenda byemera kandi yemera ko niyo demokarasi inakwiye Mary ni munyumva ijambo ryanyu iminota ibiri yawe mbere yo kujya kwa IP Mark na Serugendo dusoza
urakoze Serge reka mbanze nitegure kuri ari ntabwo navuze ko abantu batari patriotic ariko navuze ngo tugerageze kugira patriotism ihanitse iteragerageza gutandukanya ubuyobozi kuko n'undi ashobora kuza gukora nk'ibyo turimo gukurikika ariko ibyo ntabwo wabihora abanyarwanda baba bamuyobotse mu buryo bwo kuyoboka ibyo bibaho abanyarwanda yiboje ukabereka ko ushoboye kubayobora n'abana beza barayoboka ubayoboye neza fine utabayoboye neza nicyo kigira ibyo byari biri mu relationship yuko opportunities zagenda zihabwa abanyarwanda kuri njye vrema abaruri Kigali abaruri muri opposition ibyo ari byose uwo ni umunyarwanda urimo kudevelopinga uteye intambwe mu buzima so we should
ariko Mary kugira ngo ushyigikire Mary ikintu kuza kirakomeye kuko Lord Wase ajya muri la commission yo kwiga amateka y'ibihugu byakoze n'ababirigi twaramushyigikiye n'umunyarwanda kazi n'uwe impunzi ari hano hanze twaramushyigikiye bivuze yuko njye ndeba qualification afite mu kazi bamuhaye sindeba uwariwe n'ubwoko bwe n'isura ye ndeba mba proud ko ari umunyarwanda kazi ugiye muri la domaine iki kintu waravuze kirakomeye cyane
nibyo rero dukwiriye kwemfasizing aho ibisigaye abamwohereje erega hari position zimwe by the way tunibuke ko udashobora gukorifyinga iyo utari mu good terms with the what I would call the government kubera ko they are under endorsements za leta such as the presidential position ya cyangwa se any position muri zi institutions ziri influenced by the home government for example nka African Union kiri tufite sometimes approval iva ku gihugu cyawe izo positions zirimwe na rimwe ziragora so reka tujye twa understanding systematically uko ibintu also bigenda bikorwa again biduha na good way yo gukora a critique which is constructive ku buryo itatu victimizing aho niho hantu nashakaga kugira ngo tujye tuna also twana kwa advocating cyangwa se twana rwana for a change let us remember ko haraho ushaka kugira ngo niba ushaka gufasha igihugu ugifasha also uri aligned with something ikindi cyano noneho ndi bushirire ndi burangirije kuri cyo ni ishi yo kuvuga ngo ntabwo akwashimira ngo igihugu cyo ndi bugiye kuzana cyenge iteka bizaba dehora tumana FPL yabyabaye ngombwa kwigomba kumenya ngo ntabwo bishoboka ko abantu bose barisohotse bagomba kugira compromise nawe yo kuintegratinga impande zombi ntabwo rero nanone ibyo tuvuga on our side tugomba kugira se niba natwe tuvuga ngo twebwe turabyumva bitandukanye ugomba kugira to prepare your mind that should you go for a change and there is any case a dialogue how are you going to handle that situation are you willing to compromise are you willing to change are you willing to integrate ushobora kubigira rero uri push one side cyangwa you know utaha abandi kuzamo and abanyarwanda bagenda babona iyo mirimo yose who knows ni barucha reka nkwa example umuntu bita rucagu njye na ha respect cyane wamwita inko mamashi ibyo birakureba ariko iyo ubona umuntu uyobora mu leta zibiri zitatu burya biguha integrity y'umwe icyo umuntu nawe yarari cyo so ni muri ubwo buryo kugerageza kuvuga ngo success yari yose bayi ku munyarwanda it's a plus ntabwo nanone wavuga ngo urashaka igihugu uzasanga cyarishwe n'ubukene kandi wenda udafite na diplomatic ties n'ibyo bihugu byose ngo byongere biragenda bikakuyoboke ufuwe igihugu kiri mu good standing cyangwa ikaze igihugu kigomeze kiri stable tutagomba kugenda ngo dusange a country went is rotten in terms of economic situation it's a plus cyangwa se ni amahirwe
Na urakoze cyane ngenda gushimiye kandi ujyuza rwose kenshi gashoboka ariko mu gihe urangije icyo cyabara undi muntu watse ijambo munyangane turebe niba ari umuntu twabanye muri kiganiro nawe ushaka gutanga icyerekezo ari kuri mu murongo urangizwa na kane kabiri umunani gatanu turi kumwe umuntu yatse ijambo yibeshye mutwihanganire Comrade Denise Rugendo nagira ngo nguhereho unasoza minota yawe ibiri ubundi ibitekerezo nk'ibi ngibi si ngombwa twemeranya twese cyangwa nuko tuvuga tuti at the end cyangwa nyuma y'umusozi ikiganiro turi bene kanyarwanda tuzabona igisubizo cyose kitubereye mu Rwanda twese hamwe ntabwo abantu bose bari hano hanze muri opozisiyo navuga ko mvuga rumwe nabo nubwo twese turi muri opozisiyo hari igihe mbona polisi zabo cyangwa ibitekerezo byabo wenda ngiye bitaneza ariko ndavuga nti ntacyo nabivuga nacyo nabikoraho nkavuga nti fine abanyarwanda bo bazahitamo ibyo bifuza kimwe no mu Rwanda ariya mashyaka ari mu Rwanda yose nta nyungu afitiye abanyarwanda ariko umunyarwanda nta jambo afite yo kuvuga ngo ahitemo kubera ko ubutegetsi buriho ntibwamuha amahirwe yo guhitamo ariko iyo dufite ubwisanzure bwo guhitamo no gutanga ibitekerezo mujye mureka tubikoresha aho bishoboka tubikoresha ariko mu buryo tutabangamira abandi bagenzi bacu tutabetupa tutababangamira hari nubwo wenda ibyo bavuga byose bitatunezeza ariko buriya hari 1% navanamo inyungura kugira ngo n'improving imikorere yanjye no mu migenzo yacu ya buri munsi kubonetse urugendo waba uri hafi
yes ndahari serije
inoti yawe dusoza
yes urakoze cyane none ndagerageza gukoresha igihe umaye neza kandi inyubahirize urakoze cyane nanjye ndagira ngo mere nk'uvuze kuri ibyo wari uvuzeho mbwira na mere yuko twebwe mbona abantu turi hanze muri opozisiyo yego hari indi ntambwe dukeneye gukomeza gutera natwe kugira ngo tugire ubwo bworoherane turusheho kwereka n'abanyarwanda yuko twebwe byanze bikunze tuzatandukana na FPL kandi iyo nge numva iyo ngiyo ari garanti muri icyo kintu cya tolerance cyo kumva ko umuntu utanga igitekerezo gitandukanye n'icyawe uwo muntu atari umwanzi ko twese turi abanyarwanda dukunda u Rwanda niyo mbona tunagerageza ariko ikibazo kigihari ni uko ubutegetsi buriho bwo ni nayo mpamvu dukunda kubashyira mu majwi cyane bo bari inyuma cyane cyane unagereranyije na tolerance y'abandi twebwe turi hanze kubera yuko reka fata kuri urwo rugero ari yigeze
ariko niyo mpamvu turi muri opozisiyo ariko niyo mpamvu
yes niyo mpamvu rero njye nagiraga ngo me iyo silence nyine mewe yuko twebwe mu byukuri turagerageza umva ni nayo mpamvu dukritika rwose bura butegetsi ikintu cya mbere twebwe ntabwo ushobora kubona bura butegetsi bwo buranagenda bugakoresha imbaraga nyinshi zo kugira ngo abanyarwanda banahunze bari no hanze bari kugenda bashakisha imibereho ubuzima bwabo bube babuteze ikibazo urugero rutari kure numvise mugenzi wanjye ari Abdulkarima Rutanga rwuriya muvandimwe Dr. Himbara wari wabonye akazi muri iyo banki ya Nyafurika kandi ni umuntu uri over qualified donc afite ubushobozi ahubwo nibaza yuko any bank ya kwishimira kugira na banki y'isi yakwishimira kuvuga ati uyu muntu reka tumukoreshe ariko Kagame agahita yirukana agakora uko ashoboye ku buryo na buri butegetsi bwe ku buryo we uhita wirukana serize njyewe nanavuga yuko bari n'inyuma birenze n'ubutegetsi basimbuye bita ko bagize kuko nibaza yuko imyanya bagiye bagira no muri guverinoma ya Uganda ko ubutegetsi bwo basimbuye bwo butakoze icyo kintu cyo kuzajya bagenda kubabuza amahoro yo kuvuga ngo banabambure iyo mirimo kugira ngo batabe bazageze kuko watanze urugero rw'uriya mu sindina ari umudamu cyangwa umukobwa hariya mu Bubiligi wumvaga n'imvugo bakoresheje zo amacakubiri akomeye cyane bo ntibanavugaga bati uriya muntu nta bushobozi afite ntiyagombye kubona uriya mwanya nta experience afite urumva ahubwo bo bakagenda mu gukoresha ngo ni umujenosideri ngo yonse umuntu wari ukiri umwana cyangwa ataravuka ngo yonse ibere rya za jenoside niyo mpamvu twebwe iriya ngoma tuyirwanya cyane kubera ayo macakubiri kubera uko kuntu gushaka ku umuntu batavuga rumwe abantu batemerana na buriya butegetsi usanga banabasanga naho banihungiye naho bashaka imibereho ugasanga rimwe na rimwe bagakoresha n'abandi banyarwanda urumva ni uguteranya abanyarwanda niyo mpamvu usanga abanyarwanda aho bari hanze bishishanya baba bafite ikibazo kubera uko kuntu bashobora no gukoresha abandi banyarwanda kugira ngo babungabanye ubuzima bwabo bababuze amahoro aho bari gukorera batangire babita amazina bakomeze basome benyigeze iyo divizio n'urwo rwango bo babigiramo uruhare cyane ariko ntekereza yuko opposition yegutwe hari urugendo nayo igomba gukomeza gukora tugomba natwe gukomeza gukora ariko nkaba nibaza yuko twebwe usanga twarateye indi ntambwe irenze n'iya Kigali ku buryo twebwe turi nakwemeza ko turi alternative yo kuzaha amahoro abanyarwanda cyangwa se kugerageza kuzatanga iyo tolerance no mu gihe utumvikana na mugenzi wawe cyangwa se atanze igitekerezo kandi twe turabyemera cyane cyane nk'abantu bamaze gutinda cyane muri bino bihugu byateye iyo ntambwe kuko n'urya muntu utanze igitekerezo kitari n'icyawe hari ikintu akungura
ahunga wenda unyemerere ntabwo ari objection no kukunganira kuko ubundi iyo tuvuga opposition ni muri rusange ariko jya uvuga uti wenda inkuru nyarwanda cyangwa alliance kuko iyo uvuze opposition hano hanze abantu bose bafite amaradiyo ibyo bavuga ko bavugira opposition iyo ni challenge rero
ariko abatwita abavantara
exactly urumva iyo uvuze uti rero wenda uti twebwe no muri alliance dufite uko tubibona turagerageza cyo gihe namenya uburyo nabyemvuriwa nkavuga ni aho dukwiye kwimpruving ariko uvuze opposition muri rusange reka hari na opposition za Kagame hano hanze zibikora nkanda kugira ngo dukore tugaragaza ko ntacyo dushoboye nganaserugendo
oya ibyo nibyo iyo unkosoye ikintu cyiza aterije ibyo nibyo kandi koko biranagaragara yuko hano hanze hari hari abaza ugasanga bari gukoresha n'imvugo rimwe na rimwe ushobora gutekereza utariko se buriya bigamije iki birongera iki ugasanga bishobora gusubiza n'abantu inyuma we ibyo uvuze koko byo nibyo ariko rero ni icyo ngicyo namera nkurangirijeho serije kuko icyiza ni ugukomeza kumva no kureba icyakomeza guteza imbere mu by'ukuri abanyarwanda natwe tuba tunenga yaba ari ihuriro nyarwanda n'abo dufatanyije tunenga ni mu nyungu yo kugira ngo ibintu bihinduke bimere neza noneho umunyarwanda abe yabaho mu mahoro mu bwisanzure mu bwubahane agira uruhare mu buzima bw'igihugu cye n'uri no hanze n'uwahitamo kuguma hanze ariko agire ayo mahoro cyangwa ubwo bwisanzure bwo kuvuga ati njyewe mbaho numva ko leta impagarariye agombye kuba impagarariye ahubwo atariyo igomba guhungabanya umutekano wanjye cyangwa se ngo ikomeze kumbuza amahoro. Niyo mpamvu rero natwe dukomeje kurwana uru rugamba kuko leta iriho uyu munsi ntabwo ari kwikora. Niyo mpamvu twifuza kuzayisimbura kugira ngo twebwe dutandukane n'ibyo ikora uyu munsi. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Denis. Comrade Pimaki, turi ku musozo w'ikiganiro ushinzwe ubukangurambaga kandi umunyarwanda wese u Rwanda ruramukeneye. Waba uri mu opozisiyo, uri mu gihugu, icy'ingenzi ni uko ibyo ukora byose biheshemo igihugu kandi ukumva yuko nubwo twase mu butegetsi bwa Kagame umunyarwanda tuzamuharane tukamusigasira. Hari abari mu gihugu bavuga bati mwaduha garanti mute, hari abari muri opozisiyo bati mwabindura mute. Niyo mpamvu abari muri politiki burya uba ugomba kumenya ko abanyarwanda nibo tuvugira. Ntabwo uvugira ubwoko, ntabwo uvugira kare, ntabwo uvugira idini, uvugira umunyarwanda wese uko yabateye kose mu gihe yumva yuko ubwenegihugu bwiyumvamo kandi ari umunyarwanda nkawe. Nkatwe mu opozisiyo hari abatunenga ku kuki mufatiye approach, kuki muvuga irangaje, kuki mudafata irangaje ikakaye ituma muhamura abantu mubabwira ko muzabasubiza cyangwa muzabanyaga cyangwa muzabakorera abandi. Hari irangaje abantu bifuza ko tuvuga ariko tutavuga, bifite umwihariko wabyo bwana Pimaki. Nagira ngo numve icyo bivuga aho ngaho muri iyo minota ibiri yawe. Uri kuri mute.
Navugaga nti barakoze bagenzi banjye twahuye muri iki kiganiro. Serge ndarangije avuga ati ni nayo mpamvu twifuza gusimbura iyo leta. Nagira ngo mukosore, ntabwo twifuza, dufite umugambi wo kuyivanaho, ntabwo ari ibyifuzo tujise, dufite umugambi. Nakajambo yakoresheje kamuhujutse mu kanwa, dufite umugambi wo kuyivanaho kandi tuzabigeraho. Ibyo mbajije rero bwana Serge, uravuga uti kuki tutavuga rangaje ikakaye. Twebwe tuvuga ko dushaka guharanira abanyarwanda bose. Nkunze kubwira abantu benshi nti njyewe nahungishije igikanka cyanjye, nahungishije umubiri n'amaraso n'amagufa, ariko roho yanjye n'umutima biracyari mu Rwanda kubera ko ndi umunyarwanda rwose ubyemera. Ariko rero hari abataragize amahirwe yo guhungisha n'icyo gikanka, abanyarwanda abavandimwe bacu bakiri hariya bakubitwa, bicishwa inzara, bafungwa, bicwa. Abo ni bo bababaye cyane, bakwiye gutabarwa kurusha njyewe. Njyewe aho ndi nshobora n'icyo gikanka kukigaburira, nkakivuza, nta unkubita, nta umfunga, nta ugira gute. Ibyo ibyo ari byo byose, abo rero bari imbere mu gihugu nibo dukwiye gutabara, nabo twagakwiye kureberaho, ni nabo twagakwiye kuvuga cyane, tugashyira imbere mu ntuza muri iyi nkundura ya revolusiyo dushaka. Uwo muturage akaba ariwe dushyira hagati, omiliye donotro komba akaba ariwe dutekerezaho. Ibintu byo kwirenga atari wowe witekerezaho uvuga ngo ndashaka imyanya cyangwa ndagira gute. Ibintu byo gutekereza uti ndarwanirira abana bazagira ubuzima bwiza, buzukuru bacu bazagira ubuzima bwiza, batazaba impunzi nk'uko nabayeyo, ubuhunzi bungarukireho. Ibyo nibyo abanyapolitiki bagomba gutekereza. Niba rero dutekerezaho abanyarwanda bari imbere mu gihugu, ni gute dushobora gutangira guharana dufata amagambo ameze nk'akabarebe ngo tuzajye gufataho muri Mozambique, za Malawi tujye kubahiga? Natwe tuvuge tujye guhiga bari abantu bari mu Rwanda, bari mu FPR, woye bariya ni abana b'igihugu bagomba kuguma mu gihugu mu gihe ubwo tuzaba tumaje kuhagera, tukabana muri kiriya gihugu, tukakibanamo, ubuyobozi bushya bukajyamo, nabo barimo, erega nabo bagomba kubamo. Ibyo bintu abantu bagomba kubyumva. Ikintu cyiza abanyarwanda bose bakeneye amahoro. Abanyarwanda baba Abahutu, baba Abatutsi, baba Abatwa, abanyarwanda bakeneye amahoro. Baba ari abo mu gihugu, baba ari ab'inyuma, natwe inyuma dukeneye kuzisubiza ku gaciro k'ubunyarwanda, tugasubira kuri gakondo yacu, ariko twarangije gutabara abanyarwanda. Abanyarwanda rero kubera ko bakeneye amahoro, amahoro ari ikirezi gihenda. Ikintu gihenda cyose kigira agaciro. Niyo mpamvu tugomba kwigomwa. Niba ushaka kugura zahabu y'ibihumbi icumi, ujyana ibihumbi icumi by'amadorari uhanyize agaciro na ya zahabu. Ujyanye amapawundi icumi ntabwo yaba ikibaye zahabu, waba uguze ikinongo. ntago cyaba ari ikintu kiza rero amahoro yacu agomba kugira icyagurwa kwigomwa atari ukujya kwivanja atari ukujya kuvuga uti kujya gucama abanyarwanda ngo harabaci ngo harabavantara ngo haraba abanyarwanda bose n'abanyarwanda nuri hanze n'umunyarwanda niyo waramaze imyaka 30 uri impunzi uri mu Bubiligi uri mu France uri muri Amerika uri umunyarwanda igihe cyose wiyumva mu munyarwanda ufite valeri z'abanyarwanda kandi igihe cyose wumva ko u Rwanda uri umunyarwanda abo bantu bose rero tuzabavugira nayo mpamvu nta mvugo yo gutanya abantu izigere iboneka muri aranitse izigere iboneka muri mwihuriro cyangwa ngo iboneke kuri radio yacu itahuka turahaye muri munyarwanda uwo ari we wese ntago ari ugucamo amacakuri mu banyarwanda numva ari byo navuga bwana Serge hari akantu gatoya nibagiwe ku byerekeranye n'ubukungu Serugendo agize neza yatubwiye ibintu tekinike asobanura ibyo rwangombwa yavuze ariko no ku muntu profane no ku muntu ubona uko ibintu bihagaze ni gute u Rwanda rwafunga umupaka w'Urundi rugafunga umupaka w'Ubugande abazayirwa Kongo tukaba tumeranye nabi kuriya ukwizera ko ubukungu bwagenda neza izo za inflation ibyo ni ibintu byumvikana ni gute mu Rwanda abaturage wabaka imirima yabo basoresha bamwe ntibanayihinge abandi ntibahingamo n'icyo bashaka ukaba wumva ko ubukungu bugizwe n'abahinzi 85% urwo Rwanda rwagize icyo rwohereza hanze ntabwo bishoboka ni gute wavana imishinga yari isanzwe distribuwe amafaranga mu cyaro mu baturage kugira ngo amafaranga agere abaturage bagire ubuguzi ni gute wavana amafaranga mu barimu ubahemba urusenda umushahara wabo ukaba waragabanyutseho inshuro 10 mu kugira ububasha bwo kugura aribo bagezaga amafaranga mu cyaro wakumva ko ubukungu bushingiye muri famiye ya Kagame bwonyine aribwo bwatuma ifaranga ridaca agaciro bwatuma ifaranga amadovize yavahe niba icyayi batagihinze korebitoma n'ibikaba batarihinze korebitoma doko birumvikana ibintu bakoze birabyo kuvuga ngo bongendere ni nk'uko ufite umwenda ukajya kuguza kanaka kugira ngo wishyure uwo mwenda ubusunitse ikibazo ntabwo ubukirangije burundu ibyo ariho byose rizakomeza rita agaciro igihe cyose ubukungu bufashwe kuriya mu bugome mu bwirasi no mu bwibone no mu guhima abaturage urakoze bwana Serge
urakoze cyane comrade AP Make nta mushobora nyuma yawe rwose no kugira icyo mwavuga bibigoye n'ikinyarwanda cyiza kikomeye urakoze cyane comrade Ali Abdul Karim urakoze cyane comrade Denise Rugendo na comrade Mary wadukurikiye kandi wadufashije mu bitekerezo byawe nubaha kandi iyo bije nyine nta kundi cy'abanyarwanda keneye debate bakeneye debate gutanga ibitekerezo nubwo umuntu yavuga ati ndakwanga ariko atavuze ati ndakwica hano biravugwa ikibazo dufite rero mu banyarwanda ni uko ikintu cyitwa urwango n'ubwicanyi nibyo byatwokamye abantu baba batekereza gukora vengeance no kuruta kumva ngo barebe ko babona igisubizo gitomoye n'ubu baruza kuvuga ati ntabwo nanyuzwe n'ikiganiro wakoze kuko wagaragaje kuri partiyari hagati cyane kandi nshaka kujya kuri left cyangwa kuri right no ntabwo byazashoboka tugumye muri iyo mvugo dukwiye kumva yuko hari igihe tugomba kugera tugashyira akadomo ku kibazo tukavuga tuti ndakora sacrifice kugira ngo amahoro aboneke arambye ibi rero mugenzi wanjye Kambanda yo mbiganira nawe arambwira ati rigati nta yindi solusiyo abazasimbura Kagame mugomba gukora ibintu bitandukanye nawe kugira ngo amahoro aboneke kandi bizababaza bizabatoneka bisaba umutima rero ukomeye wo kwiyoroshya kugira ngo twemere yuko ibintu byo guhora ibintu byo gukomeza kumva yuko twababaye igihe kirekire ati biragoye ariko mugomba kubyemera ese abanyarwanda biteguye nimo ndabona komantere ahangaha nkabona ko batiteguye bacyafite ibikomere ariko ntabwo wajya kubona igihugu gifite ibikomere igihugu cy'u Rwanda gikeneye abantu bazima ntabwo gikeneye abantu bafite ibikomere banzukire ibikomere mbere yo gushaka kuba umuyobozi mu Rwanda niba ugifite ibikomere ukeneye kuvuzwa
umuti tugomba kuzawunkurura sharira ariko tugomba kumva
exactly hari komantere nagiye mbona abantu banyarukira bati ntabwo nemeranya ntabwo ari bwo kutwemeramo ikinyazi ni uko tuganira
umbabarire gato ndashaka mbaho urugero
twashoje twihuta
mbaraho gato ndashaka mbaho urugero twebwe muri FPR ndabyibuka neza batangaga abantu barababwiraga bati condition murajya mu Rwanda ntawe uzasubira ngo ajye kubaza ikibanza yari arimo niyo mpamvu abenshi wabonye bagumye mu Mutara bakajya no muri pariki
bibuke baravugaga bati aba bavuga bate ngo Rwanda rutoya kandi hari pariki rimwe inyamaswa n'ibiki so condition yari iyo ngiyo abenshi baba nkatwe itwa dufiteho dukomoka ariko ntabwo twigeze tujyayo ijanja bahareke abari bahari bari baragumye so iyo condition uko nukwigoma nkuko nguko nuko gusa abantu bamwe baje bakahijakinga iyo FPR ideal za FPR bakirukana bakanyarenge bakirukana babizimungu bapasteri bizimungu bakirukana ibikibye mbese ibyabaye ibindi byo na Morego ihuro rero kugira ngo ibyo bitazongera kuba ibyo dukora byose ndavugira ihuriro ngo n'abandi bazivugira ibyo dukora byose tubikora conscious yo kuvuga ngo standard ikintu kitwa standard standard ni iki stati yacu police document zacu izo ntego zacu ingamba buri kintu cyose ibintu tuba twemeranyije tugomba kubisigasira consciously nta kurangara in case yagize ugira ikindi rero nuko nta muyobozi n'umwe uzaba kamara ni ibintu tuzubahiriza completely kugira ngo byubahirizweho bizaturuka he Serge Kagame icyo yakoresheje yagiye agabanya abatutsi akabakanga ati ziriya nterahamwe bari abahutu batuma umuhutu yicwa nkaho ahinduka ubusa mbere y'abatutsi nibo bari ubusa Kagame nawe araza abahutu abahindura ubusa abahutu barangiye bamaze kumwunamira bamaze kumwemera
nyemera kirabisabuje gitaha ko ni topic ugiye kugiramo kandi nini
no kugira ntabwo nzi ndashaka ndangize ndasoza so kugira ngo icyo gishoboke rero tugomba abantu bayobora igihugu bangize igihugu ntago barenze abantu 2000 ubwo ndavugiramo abameya ndavugiramo abamemba ba parliament abajaji abari muri executive ba permanent secretary n'ibiki ntibarenga abanyarwanda 2000 muri abanyarwanda 2000 rero tugomba gukora formula yuko bo abanyarwanda bose bagomba kwibonamo akaba ari ba garanti ya mbere ibindi bikurikira rero ni ukureba ibyo bintu consciously muri inzego zose hakaba abantu representinga inzego zifatirwamo ibyemezo ibisigaye bizikora abantu bavuga ngo mwebwe muzakora ibihe bitandukanye nibyo ngibyo ni ugushingira ku mategeko ariko no kuba maso ntidusinzire no kwigomwa rero tukareba rusange aho kugira ngo twirebe niturebe inwards tukareba outwards ahasigaye bizakorwa byanze bikunze urakoze cyane Serge kandi bakoze Dene yakoze Pimake ubwo nihaye gusoza ariko
none nta kibazo tuzabigaruka
ndabere ndamushimiye cyane yakoze kandi ajyaza
njyewe ndabizeza ko tuzabigaruka mu kigwari gitaha kandi nifuza ibitekerezo bitandukanye sinifuza umujyo w'inzira imwe gusa kuvuga ngo uko wo byumva niko narimwe kubyumva ariko ndifuza yuko twazagaruka kuri izi ngingo tureba nihanganira abantu bahamagara tuzabigarukaho mu cyumba gitaha rwose ntabwo nshonje kuri iyi ngingo tuzabigarukaho ariko tunareba among us abanyapolitike dufite value zabo indangagaciro ni izihe barepresenta iki mu banyarwanda bazaduha iki izo value rero nk'uko twazivuze turazifite nyinshi tugomba kugaragaza tugatanga garanti mu banyarwanda munyemerere mwese twabanye mbabwire nti mukomeze mugere weekend nziza mwayitangiye abari hirya no hino na twayitangiye tuzakomeza ibiganiro bya Raditahuka ku wa mbere ibiganiro byinshi cyane ariko nk'uko nabibabwiye icyo ngenzi ni uko byose bikorana umutima mwiza dukunda abanyarwanda nk'uko ihoro nyarwanda ribivuga kuko imirindi y'ihoro nyarwanda ibiteganya mwakoze cyane mwe mugiye kubyuka igitondo cyiza abari mwese mugiye kuryama ijoro ryiza turabakunda kuri Raditahuka kandi bitinde bitebwe tuzatsinda
abusorimayo nirazima
RNC rero Rwanda National Congress muri mwe hari abayumva batazi n'intego zayo intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asange iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro
Yeah.